Enkosi mzalwana uNeville, inkosi ikusikelele. Bhotani zihlobo, kumnandi kakhulu ukuba lapha phandle emnqubeni kwakhona ngokuhlwanje ukuze sithethe ngenkosi nomsindisi wethu lo sithandana naye sonke. Ndiqinisekile kungenjalo ngesingahlelanga kwisakhiwo sishushu sixinene ngale ndlela singayo ngokuhlwanje ukuba besingamthandi, ngokuba leyo injongo yethu yokuba lapha kuza kubonakalisa kuye ukuba siyamthanda. Kwaye nokulangazelela kwethu kuchukumiseka kakhulu xa sicinga ngokusondela kwexesha lakhe. Njengokuba sibona imiqondiso yokuza kwakhe ivela, silangazelela lo yure inkulu xa siya kuthi simbone. Ukusukela ukuba ndandilapha ngenye icawa iveki, baninzi esebehambile baya kuhlangana naye. Omnye wabo ibingunkosikazi uFord, unkosikazi Levi Ford, ebeneminyaka engamashumi asibhozo obudala, umfazi othandekayo. Umyeni wakhe sekulithuba waswelekayo. Wayengusomfazwe kwimfazwe yamamelika namaspanish, kwaye kwibali lobomi bam ndakhankanya igama lonyana wakhe. Ngulowa wayeza kundigcinela laa suti uyazi, emva kokuba engasayinxibi la isuti yo. Ndiyakholwa ukuba yayiyisuti yovula indlela. Ndathi xa ndandiyokuyilanda inxenye yayo, kwakushiyeka umlenze omnye kuyo. ULloyd mhlawumbi ulapha ngokuhlwanje lo mfana mnye, kwaye ndandiqhuba umngcwabo kamama wakhe ngenye imini. Waze wandicela esithi, Billy, ndinqwenela ukuba uthethe ngento ebonakalisa ukuba umama uya kuvuka kwakhona. Yaza inkosi yandinika umyalezo waloo nto kanye okhuthazayo ngexa iBhayibhile indalo yonke, yonke into awayidalayo uThixo ithetha loo nto uya kubuya avuke. Ngubani oya kuthetha ngokuphikisana nayo ngoko? UThixo utsho uyibonakalisa ngendalo yakhe, uyibonakalisa ngelizwi lakhe, uyibonakalisa ngobomi bakhe, nayo yonke enye into unyanzelekile ukuba avuke. Uyabona, akukho ndlela yimbi, akukhona ntoni na. Amazulu nehlabathi angasilela, kodwa oko akunakusilela. Ufanele ukuba abuye avele kwakhona. Uthe izolo elinye umphathi owayekade ekunye nam, umnumzana uBaxter, abaninzi kuni bayamkhumbula, wayethetha kanye kule pulpit inkosikazi yakhe isweleke ngesiquphe ngokuhlaselwa intliziyo. Yena ke uhlupheke elusizi kakhulu. Ndaye ndiyathemba ukuba niyakumkhumbula umzalwana uBaxter emithandazweni yenu xa nithandaza, kuba ungomnye wabazalwana bethu uhlala eVancouver ke eBritish Columbia. Asibanga nakuhlangana ngoku isithuba seminyaka eliqela. Ndive ukuba inkosikazi yakhe ihlaselwe luhlobo oluthile lokukhathazwa imithambo luvo okanye into enjalo, waze ngesiquphe waphathwa kukuhlaselwa intliziyo wabe ke umkile. Asinako nje ukwazi ukuba kuxesha nini na ayakubiza ngalo. Uthi ke akubiza kufuneka sibe sikulungele. Naso isizathu esibanga ukuba sibe lapha ngokuhlwanje. Bendiphaya kwela gumbi lokufundela phaya eofisini Xebe, ndithetha nomnumzana uMo. Ebendicenge bendizama ukubaleka umbulelo, bendifuna ukuba nenkonzo apha yosuku lokwenza umbulelo. Ndihambe ke ndiye eShepherd kuba kunganzima ukuba ndibe nokuba nako. Waza ekugqibeleni wathi kulungile ukuba uya kuqhuba iinkonzo ezintathu ngoku ukuze wona la amatywini asixhenxe uwaqhube emva koko. Unokusipha ke olwasuku lunye nangoko. Ngoko ke ekugqibeleni sesiya kumnika uLwesihlanu umgqibelo necawe. Ngengoku ndimthembise uLwesine, uLwesihlanu umgqibelo necawe. Iya kube ke iPentecoste iza kube inamashumi amahlanu eminyaka obudala eLouisiana usuku lokwenza umbulelo. Yawa kumashumi amahlanu eminyaka eyadlulayo eLouisiana. Ngoku kusasa ngomso siza kuba unyanzela ukuba wonke umntu ongenaso isikolo secawa ahamba kuso. Ndibona umzalwana wethu othandekayo uDon Rattle apha, kwaye ndiyazi ukuba unesikolo secawa ekusasa. Mhlawumbi bakho nabanye abalungiseleli abasuka apha ebumelwaneni abanaso isikolo secawe. Ngoku sifuna ukuba uye kwesakho isikolo secawe ukuba unaso. Kodwa ukuba unasikolo secawe ube uthanda ukuba kunye nathi, ndifuna ukuthetha kusasa, ndixhome ibhodi, ndifundise ngesimo esizeleyo somntu ogqibeleleyo, ndisizobe ebhodini, ndibonise iimfuno zikaThixo nokuba singafika njani na kwisimo somntu ogqibeleleyo phambi koThixo. Ukuze ngokuhlwa ngomso inkosi ithandile, ndifuna ukuthetha ngengongoma isikhokelo sam. ngoko ukuba abanye kuni bavela ngaphandle kwedolophu wayesifuna ukuzama ukuqalisa ezinkonzo kusele ithuba ukuba andikathethi nomlungiselele kodwa ndinqwenela ukuba nisiqalise kusekusasa kakhulu isikolo secawe kusasa inkonzo ke ngokuhlwa kwangomso mhlawumbi ukuba kuyenzeka iqale ngecala lesithandathu okanye kweso sithuba oko ke kuya kunika abantu ithuba lokuba ukuba bafuna ukuhlala singaphuma ngecala lesibhozo baze ke abanye babo ngihlangene nenekazi namhlanje liqhuba isithathu okanye isine limalunga lithe ukuba liphume ngentsimbi yesibhozo okanye ngecala lesibhozo liyakufika ekhaya malunga necala lesibini okanye intsimbi yesithathu ngentsasa elandelayo umyeni walo esiya emsebenzini ngoko akukho siza kube siyenza nangoko kungiliza sijikeleza nje ngoko masize enkonzweni kuselithu kwaye akufuneki sibe na uyazi akufuneki kuba sibe nankangeleko njengale nto uThixo ungaphandle kwenkangeleko uyazi ngoko siyathemba ukuba nilapha nonke kunye naye wonke onako ukuba lapha ngoku ukuba ninenu inkonzo khumbulani lo ngumnquba kankonzo zonke apho abantu bezayo kwaye ubukhulu bezihlwele zethu zenziwa ngabantu bangaphandle kwedolophu ngoku ukuba kungenzeka ukuba kubekho undwendwe apha ndifuna ukunibonisa into ndisandula ukuza apha eqongeni kwaye andiboni neshumi labantu endibaziyo bangaphi abantu abasuka ngaphandle kwesixeko ijeffersonville apha phakamisa isandla ngamashumi alithoba ekhulwini yabona ngabahlobo nje bangaphi abalapha besuka kumgama wekhulu lemayele ukuba kude phakamisani isandla ngamashumi amahlanu ekhulwini kwabo abasuka kumgama ongaphezu kwekhulu lemayele ukuba kude bangaphi abavela kumgama ongaphezu kwamakhulu amabini emayele ukuba kude phakamisani isandla kumgama amakhulu amathathu emayele ukuba kude phakamisani izandla zenu khangela phaya kwiimayile ezinamakhulu amane ukuba kude phakamisani izandla zenu khangela apha kumakhulu amahlanu emayele ukuba kude phakamisa isandla sakho khangela apho bangaphezu kwesahlulo sesithathu sebandla abavela kumgama ongaphezu kwamakhulu amahlanu emayele yabona ngabahlobo nje abantu bahlanganisane bevela apha ebumelwaneni ngoko ke sinombulelo ngani kwaye silapha khona ukuze sinincede silapha ukuze sinenzele konke esinokunenzela kona ngoku ke bendifunda phaya emva incwadi unyana wam ebesandula ukundinika yona ukuza ngeli thuba iyakuba iluhambo lwamashumi amahlanu anesihlanu lisiza linethemba lokuba liza kuthandazela uqhubekwa ngamashumi amathathu anesihlanu umgama amakhulu emayile uhambo olungamashumi amathathu anesihlanu kwaye ke kwakho khumbula bamalunga namakhulu amathandathu anento abasalindileyo bekumgca olindeleyo besuka ehlabathini jikelele belindele ukudlana indlebe uyabona ngumcimbi ongena kugqibeka konke xa sicinga nje ngendawo elapha kuphela akunzima kakhulu ke singayiva noko loo nto uyabona kusehlabathini ngokubanzi ngoko ke si ingaba elanekazi lilapha endlwini ngokuhlwa nje likuhambo lwamashumi amathathu anesihlanu belibhalela ncwadi amatyeli angamashumi amathathu anesihlanu onke lisiza apha lingafumani kude lithandazelwe ndiyaqonda ukuba alikho apha endlwini mhlawumbi alikhange libe sabanakho nokuza kodwa bendigqiba ukufunda ileta yalo phaa emva ngoku ndibasoloko ndizama ukuthi xa ndihlile ndeza apha ngexa ndiza kuthetha ngento kungabi kukuthetha nje mhlawumbi ingabi into eyakukholisa abantu ndizame ukuthetha ngento eyakuthi ikholise uThixo ibancede abantu yabona ndenzela uncedo ukuze sonke kungakhathaliseki nokuba ungowayiphina inkonzo eliphina ihlelo ukuze ube nokuncedeka ekuhambeni ngokusondeleyo ngakumbi kuThixo sisizathu sethu sokuba lapha ke eso ukuhamba kufutshane ngakumbi noThixo xa ngoko sibona ukuba imini seyisangene ngolu hlobo ingalo nokusondela kwenkosi bendixelela inkosikazi yam namhlanje ndisithi ukuba andinakufika mvuselelweni ndaweni ithile ndiza kutshabalala andinakumelana nale nto kukho into evuthayo nje apha ngaphakathi kwam ow sisaphuma kuluhlu lonke lweenkonzo apho bekusiza amawaka abantu akukhathaliseki ke nokuba unabantu abazizigidi ezibini okanye ezithathu ukuba akukho mvuselelo loo nto yilaa nto sasiyibiza ngokuthi phaya eKentucky ngumlembelele wenkonzo uyazi sonke siphuma enkonzweni yomlembelele sasiyibiza olo hlobo sifuna imvuselelo ke apho umoya wenkosi ushukumayo phezu kwabantu nabantu besindiswa nezinto ezinkulu zisenziwa ukuze kubekho into ethile enokwenzela ubukumkani bukaThixo Ngoku ke enkonzweni yomthandazo ngesiqhelo si unokubona kuba kutheni nasingabanga nakubana mcawa kuthandazela apha. Yabona? Kucinene kakhulu unakubana kuyenza loo nto. Yabona? Kodwa ngokwesiqhelo emigceni yokuthandazela kubakho abantu abezayo bayifumane inkosi ukuba ine. Sifumanisa ke ukuba inkosi uYesu ayikaguquki nakancinane. Ukusukela kwinto awayeyiyo uyiyo namhlanje eyakuhlala eyiyo. Kwaye iBhayibhile yatsho kumaHebhere Hebhere 13:8 ukuba usenguye izolo namhla nangona phakade. Kwizihlwele zabantu ababehlanganiselana ukuya kumva kuloo mihla mhlawumbi kwakungafuneki ukuba bangene emgceni wakuthandazelwa, kodwa babesiba nokholo lokukholwa. Inkosi yethu ke yayiye ijike njengokuba ukholo lwabo lwaluyichukumisa. Ijike ke ibaxelele abantu ukuba kwakukho izinto ezithile ezingezizo kubo ababezenzile. Ibaxelele ukuba bahambe baphiliswe okanye bahambe bayokwenza into ethile, bayokulungisa into ethile okanye enye into. Siyazi ngomfazi equleni nomfazi wayenethombo legazi nabanye abaninzi kakhulu, uBartomeyu imfama elathi ukholo lwayo lwamchukumisa. Ngokuhlwa nje usengumingelelo omkhulu wovumo lwethu, esemkhulu njengokuba wayenjalo. Ngoku kufanele ukuba sizinikele ukuba sibe zizicaka zakhe. Yena ungumdiliya umthombo wobomi. Singamasebe abamkelayo obabomi. Ngamasebe ke athwala isiqhamo, hayi umdiliya. Ngoku ke uKristu usebenza ngebandla lakhe ukuze ke ukuba sinokuziyekelela ngeyona ndlela ade umoya oyingcwele abe nolawulo olupheleleyo kuthi ngokholo lwethu kuKristu uyakwenza kwa into enye ngokuba unguKristu. Ukuba ulapha ulundwendwe phakathi kwethu ngoku esiqhelweni, abantu abalapha apha emnqubeni, umlungiseleli wethu lo uba nomthandazo wabagulayo ngokuqinisekileyo njalo ngokuhlwa. Uthandazelwa ke ngumlungiseleli wethu onenxeba othandekayo, umzalwana uNeville. Indoda ayivayo uThixo ayiphendule imithandazo yayo, umzalwana uOmen Neville. Nomzalwana uDon Rattle nabanye babazalwana abathandazela abagulayo. Nomzalwana uJackson, ndiyakholwa ukuba ukho apha ndaweni ithile, uvela kwelinye ibandla lingudade ezantsi Howard Park. Ngelithuba ke xa kucinene kangaka, ukuba unokukholwa nje kuThixo nantoni na oswele yona, ube ulundwendwe ndingakwazi, cela nje uThixo ubone ukuba ayinguyena izolo namhlanje ngona phakade. Ubone ukuba akanakuthetha into eyiyona, uyakwazi, uyayazi into ohluthwa yiyo, inye into ekufuneka uyenzile, kholwa kuye. Emva koko ke uyakusebenzisa njengesinye isixhobo, mna ke ndibe sesinye. Wathi uYesu kuYohane ongcwele Isahluko 14:7, lowo ukholwayo kum imisebenzi endiyenzayo mna uyakuyenza naye. Ngoku eso sisitya esiziyekeleleyo. Ngoku ngomso siza kufunda indlela othi ube seso sitya ngayo. Athi uThixo umoya oyingcwele asebenze ngawe. Ukuze ngoko yabona wayenguye uThixo wayekwintsika yomlilo, waze waba wahlala kunyana wakhe uKristu Yesu ngoku usebandleni lakhe. Ngaxesha lithile wayebizwa ngokuba nguyise, waze waba ngunyana, ngoku ungumoya oyingcwele. NguThixo ezicacisa ngokwakhe kwihlabathi. Inye indlela awayenokuthi angene ngayo ebandleni yayikukuthi kuqala alifele ibandla ukuze alingcwalise, ukuze ke azicacise esebandleni lakhe. Waze wathi kuYohane ongcwele Isahluko 15, mna ndingumdiliya nina ke ningamasebe. Yabona? Isebe ke lithwala isiqhamo kuphela. Inkosi nisikelele. Ngoku ke phambi kokuba isifundo sangokuhlwa nje, kwaye andifuni kunigcina ixesha elide kuba ndibona abantu bephakama omnye ethabatha indawo yomnye ukuze uhlale omnye njalo njalo. Sizama ngamandla ukuba sifumane imvume yokuba sibe nokuhlalisa amakhulu amathathu okanye amane abantu ngaphezu koku, kodwa isixeko sibonakala ngathi siyasibambezela kuloo nto ngenxa yokuba singenandawo yaneleyo yakumisa imoto. Sayifumana imvume evela Indianapolis, saze ke isixeko kunyanzelekile ukuba sibe nayo indawo yokupakisha. Sakungenisa abantu abane apha ngaphakathi, kufuneka sibe nendawo yaneleyo yokubeka inqwelo apha phandle. Ube ke le ndawo yokumisa ilapha yedolophu, ngoko yabona bathi inkonzo yethu le ilapha ilunyawo nje olunye ukusuka kumda wedolophu. Enenini ke umgaqo ophakamileyo isizathu sokuba wakhiwe phaya, kuba abanye kuni lutsha lulapha abanakuyiqonda le nto, kodwa le ndawo yayikade ilichibi. kwaye ndikhumbula ndiseyinkwenkwe sasiye sikhube size apha kufuneke sijikeleze phaa edlelweni ngapha yakwechibi bayakha indlela yazungeza indlela yazungeza ichibi ndaza ke ndathenga le ndawo ilapha ndithandaza kanye apha apho ikhona le ndawo inkosi yandixelela ukuba ndiyithenge kwiminyaka engamashumi amabini eyadlulayo okanye iminyaka engamashumi-amathathu anesibini injalo ndiyacinga kanye apha phakathi kumgxobho zomkhulu udobo lulude kunentloko yam ndaze ndawuthenga lo mhlaba ngekhulu elinamashumi amathandathu edola le kona kanye ilapha ndakha inkonzo ngoku inkosi indisikelele ndifuna ukuba inokubizwa ngokuba ngumxholo okunye kwe ukufunda isandulela kwendikubhalileyo ndingathanda ukuthetha nabaphulaphuli ngokuhlwanje ngengongoma ethi impembelelo yomnye phambi kokuba sithethe ke okanye sifunde ilizwi masithobise iintloko zethu sithethe nombhali welizwi ngoku ke iintloko zethu sizithobile neentliziyo zethu ngokunjalo ekuhloneleni yena okungcwele ingaba bakhona ngokuhlwanje abaya kuba nesicelo baya kuthi esibatshisayo entliziyweni yabo baze baphakamise nje isandla sakho phambi kothixo uthi emthandazweni nkosi yesu ndinentswelo thetha nam ngokuhlwanje ndiphilise ndinike iintswelo zam zemali mhlawumbi nantoni na eziyiyo ubonelela zonke iintswelo zethu uthixo anisikelele bamalunga namashumi alithoba ekhulwini ebandleni bawo wethu wasezulwini siyisondela kuwe ngoku njengokuba siwushiya lo mnquba mncinci wodongwe sihlala kuwo le nqanawa incinci idada kwindlela engatyhilekanga yobomi ngokholo sinyukela ngentla komazi ujupiter uvenus inyanga inkwenkwezi umnyele wezulu siyafika ke ngoku ngokholo kwitrone kabawo simbona ehleli apho izandla zakhe neenyawo zakhe siqotshoziwe langa elo gazi ngoku lingasithamagushela njengokuba sibeka izipho zethu phezu kwesibingelelo segolide esingqonge itrone yakhe siyakubulela kuqala ngoyesu owenza ukuba zenzeke zonke ezi zinto kuthi siza kuzicela ngokholo lwethu uzibonile izandla uyayazi ukuba yintoni na ebibetha ngaphantsi kweentliziyo zabantu ndibeka ukholo lwam nkosi phezu komnikelo phezu kwesibingelelo segolide sikathixo apho isiphumiso sitshiswa khona imihla yonke ndiyathandaza ukuba uyive imithandazo yabo bawo banike iminqweno yentliziyo yabo ngoku ke njengokuba sihlangene nkosi ngokuhlwanje kwezi nkonzo zintathu silapha kwesakhiwo sishushu ngokuhlwanje kungenganjongo zimbi kodwa ikukuhamba nawe ngokusondeleyo ngakumbi sisazi emasikwenze nkosi emasikwenze njengokuba watshoyo umprofeti abo balindela enkosini bayakuhlaziyeka emandleni bayakunyuka ngamaphiko njengokhozi bayakugidima bangadinwa bahambe bangatyhafi nkosi sifundise ukulinda emva kokuba sicelile nokuba nokholo lokwazi ukuba uvile kwaye ngexesha elilunge kuwe uya kusithumela impendulo ihle ngezinyathelo zegolide ivela kwimijelo yezulu izokungena emiphefumlweni yethu saye siya kukwamkela oko sikucelayo ngokuba siyayikholwa loo nto ngcwalisa iindlebe zethu ngokuhlwanje ukuba zive neentliziyo zethu ukuba zamkele kwaye kwangaya kudlula le nkonzo singathi njengabo babevela emausi bezingavuthi na iintliziyo zethu ngaphakathi kwethu ngexesha ebethetha nathi endleleni ngokuba sikucela egameni lakhe amen ndingathanda ukufunda ngokuhlwanje isicatshulwa sesibhalo esifumaneka kwincwadi ka-Isaya ngomso uqiniseke ukuba unalo iphepha ndifuna ukuba ndiza kuba netshati ndiyixhome apha okanye ibhodi ndibe kusizoba isifundo kwaye ndifuna ukuba usifumane kangangoko unokuba nako ngokuba ungasifundisisa xa sowubuyele ekhaya uIsaya isahluko sesithandathu ndinqwenela ukufunda imiqolo embalwa kwesi sahluko ukukhupha umongo-ntetho wangokuhlwanje ngomnyaka ukufa kokumkani uUziya ndayibona inkosi ihleli etroneni ende enyukileyo amasondo eengubo zayo ezirholayo azalisa itempile umi iserafi ngaphezu kwayo iyileyo inamaphiko amathandathu ngamabini ifihle ubuso bayo ngamabini ifihle iinyawo zayo ngamabini iphaphazela ileyo itanduluke kuleyo isithi, uyingcwele, 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 uYehova wemikhosi. Buzalise ihlabathi lonke ubuqaqawuli bakhe. Yadidizela imikubasi yeminyango lilizwi lowatandulukayo. Yaye indlu izele ngumsi. Ndathi, athi ke mna, ngokuba ndithe shwaka, ngokuba ndiyindoda emlomo uyinqambi, ndihleli phakathi kwabantu abimilomo inqambi, ngokuba amehlo am abone ukumkani uYehova wemikhosi. Yaphaphazela eza kum enye yeserafi iphethe ilahle elivuthayo elithabathe ngesithabatho esibingelelweni. Yalifikisa emlonyeni wam yathi, yabona, eli lahle lifikile nje emlonyeni wakho. Ususiwe ubugwenxa bakho, nesono sakho sicanya kushela. Ndeva izwi lenkosi lisithi, ndothuma bani na osiyela. Ndathi, ndikho, thuma mna.
This is quite a undertaking when we think of the
ngumsebenzi ngenene lo xa sicinga ngoko kuya kukuthetha xa sifundisisa lo mbono kaIsaya. Ndaba soloko ndimthanda uIsaya, wayengomnye wabaprofeti abakhulu. UIsaya wabhala iBhayibhile iphela, zingamashumi amathandathu anesithandathu incwadi yeBhayibhileni. Isaya ke wabhala izahluko ezingamashumi amathandathu anesithandathu. Uqala ngesiqalo sendalo embindini wencwadi uzisa angenisa iTestamente entsha noYohane umBhaptisti, aze kwisahluko samashumi amathandathu anesihlanu nesamashumi amathandathu agqibele kwimillennium enkulu, uphumulo lweminyaka eliwaka, iGenesis ukuphumela kwiTestamente entsha ayokungena kwisityhilelo. Wayeyindoda enkulu lo Isaya, ekugqibeleni wafa njengobulawela ukholo phantsi kwesona sigwebo sikhulu. Yonke indoda ezaliswe ngumoya yaseBhayibhileni yafa okanye yatshutshiswa phantsi korhulumente womanyano. Bonke ngabanye unokucinga ngabo, uMoses, abantwana bamaHebhere, noDanieli, noIsaya, uIsaya wasarhwa wangamasuntsu ngesarha. Bonke ke ukuhla, uYohane umBhaptizi nabo bonke abapostile, uYesu ngokwakhe, bonke bafa phantsi kwesona sigwebo siphezulu okanye isigwebo esivela kurhulumente womanyano. Kwaye ngokusingisele kwindlela izinto eziyazivumba ngayo, buza kuba buninzi ubungqina buya kongezwa kobabo ngolunye lwezintsuku. Kwaye ukuba kwakhe kwakho ixesha esifaneleyo ukunamathelana ngalo simanyane kungoku. Ndiyakholwa ukuba niyeva ngomhlangano oqhubeka eRoma, saye sine banexesha elimnandi kakhulu phaya. Kananjalo baza kuqala imvuselelo, iza kuba imvuselelo yehlabathi liphela ngokuqinisekileyo. Masibuyele kule ngongoma, sakuyifumana loo nto kumatywini asixhenxe, le ngongoma yokuphenjelelwa. Ukumkani uUziya wayeyinkwenkwe engumalusi, wayekhuliswe ethanda ubomi basezindle, kananjalo wayelawula ngexesha lokuprofetha kwaIsaya. UIsaya wafumana ukufunda komnye wabaprofeti ababalulekileyo. Ndiyakholwa ke ukuba yayinguZekariya awathi uIsaya waba nokuqonda ngaye, owayengumprofeti ngexesha lokuvela kukaIsaya. UIsaya wayebiziwe ke waye ke engumprofeti. Abaprofeti abenziwa nje ngabantu, abaprofeti bazalwa bengabaprofeti. Ngoku sikho isipho sokuprofeta esifikayo ebandleni ukuba abantu banike isiprofeto. Amalungu amaninzi omzimba kaKristu anokuyenza loo nto, sukube kuphantsi kwempefumlelo oko. Kodwa umprofeti ubekwa ebandleni uThixo, unyulwa kwangaphambili enyulelwa eso sipho sobuprofeti okanye isipho sokuba ngumprofeti, hayi oprofethayo nje. Ngoku sifumanisa ukuba lo mfana wathabatha itrone. Ukuba ufuna ukuthabatha ezinye zezivalo ubhale kukwizi kronike zesibini isahluko samashumi amabini anesithandathu. Ungafunda apho kuthethwa ngokuba ukumkani uUziya emva kokufa kukayise uAmathisya emva kokuba efile owayeyindoda elungileyo waza wajika wemka enkosini waza wabulawa ngabantu bakowabo. Uzikhaya wathabatha indawo yakhe okanye uUziya Gxebe wathabatha indawo yakhe njengokumkani. Njengokuba wabekwa etroneni wathanjiswa eneminyaka elishumi elinesithandathu ubudala eyintwana nje, kodwa ke wayeselungelweni lokuba ngukumkani, kodwa wayeseyinkwenkwe nje waza waqhuba kakuhle. Ibhayibhile isixelela ukuba wayenotata olikholwa nomama olikholwa, kwaye ke wayengenakuba yiyo nantoni na enye enenjalo yona impembelelo yokuba abe yinkwenkwe ekholwayo, ngokuba yayiyiloo nto eyayibekwe phambi kwakhe ngamaxesha onke. Uyazi into endiyicingayo, wonke umntu unoluvo lwakhe. Kodwa omnye wabona bakhulu ngokweyam imbono oyena mongameli mkhulu sakhe saba naye kwesizwe yayinguAbraham Lincoln. Ngoku akukho ngenxa yokuba wayengumrepublican, kodwa ngenxa yokuba wayeyinto awayeyiyo, indoda elikholwa, kwaye wakhuliswa naye ngokokuze akhonze uThixo. Waze wathi ukuba kukho nto ndifuna ukuyincoma, wathi okanye ubomi bam obaphendulelwa yiyo yayingumama olikholwa owandifundisa ukuthandaza nokumazi uYesu njengomsindisi wam. Oh, usapho lwakho luyinto oyiyo. Ukuba ukhulisela umntwana wakho kwingingqi ethile, unethuba lamashumi alithoba nesibhozo ekhulwini elingcono lokwenza okulungileyo kunokuba ebenokwenza ukuba ubumkhulise ngendlela engeyiyo. Mkhulise umntwana ngendlela eyeyakhe naxa mdala akasayi kumka kuyo. Mabakhuliswe ngendlela eyiyo. Fundisa abantwana bakho ukwenza okulungileyo, ukuba bathembeke, ukuba bangabi namaqhinga, banyaniseke naxa besesikolweni. Ngoku ngamaxesha amaninzi abantwana bakhathaza ukukopa kwabanye baze bazame ukutyhudisa indlela yabo yokuphumelela esikolweni. Kodwa uyazi, ndicinga ukuba xa unokuyifumana ngokwakho, ngoko ke iba yinto onokuyivuyela, iphepha lakho elilungileyo lodidi. Uyazi ukuba ndiza kuba noviko ngosuku olulandelayo, endaweni yokuba ube ujikeleza ubusuku bonke uvuke ngentsasa elandelayo ucinge, ngoko ndiza kuhlala ecaleni kosibanibani ukrelekrele ndize ke ndikophe kuye. Ukuba unokuthi nje phambi kokuba utata abulele kwitafile yesidlo sakusasa, ukuba unokuthi nje, tata undikhumbule namhlanje, ndiyakuthabatha uviwo kwezamachiza nokuba yintoni nakeleyo, ukuze ke xa uthandaza utata athi Thixo sikelela uJohn uMary uvuwe labo namhlanje, ndiyakuxelela iyakuguqula umsinga. Khumbula, singanako esikufunayo ukuba siya kukucela ngokukholo sikholwa. UYesu wathi zonke izinto zinokwenzeka kwabo baya kukholwa. Aninanto ngokuba nicele, aniceli ke ngenxa yokuba ningakholwa. Wathi celani ngokukhulu ukuze uvuyo lwenu luzaliseke. Ndiyayithanda loo nto. Imfundiso yethu ngokulungileyo, thetha into elungileyo, yenza into elungileyo, cinga into elungileyo, cinga ngento elungileyo njalo. Kwaye ndinesaci esincinane, yenza okulungileyo uxanduva lwakho kuThixo olo, cinga into elungileyo uxanduva lwakho kwisiku sakho elo, nakanjani na ke uya kuba nesiphumo esilungileyo. Awunako ukuya empuma nasentshona ngexesha elinye, njengokuba ungenako ukuhamba ngokulungileyo nangokungekukho ngexesha elinye. Akukhathaliseki nokuba ucinga ukuba uya kwelinye icala kangakanani na. Ukuba uhambi ngqo usiya entshona, awuye empuma ukuba uya entshona. Ngoko ke lo kumkani mncinane ephendelelwe nguyise ngethuba awayengumfana wayemfundisa imimiselo kaThixo Israyeli, kwaze kwathi ngequbuliso wajika ngemihla yakhe yokugqibela wafundisa ngokuchasene noThixo, baze kwa abantu bakowabo wabulawa ngabantu bakowabo kanye. Kwakhangeleka ngokungathi oko kwakunokuba sisifundo kuUziya ngale nto, kodwa sifumanisa ukuba wathi uUziya akuthabatha isihlalo somkumkani ukuba waqala kakuhle ngendlela awenza ngayo uyise, ebuyisela izinto zikaThixo, ebuyisela uIsrayeli ekunquleni uThixo, wazomeleza. Kwaye ndifuna ukuba nombulelo njalo ngaye ngeentsuku zobutsha bakhe, ngokuba wayengathabathi inxaxheba kwezombuso, nangona ezopolitiko zisenokuba zazimchasile kodwa nangoko wahlala emgceni kathixo kwaye oko kwamvuyisa kakhulu lo umncinane lo mprofeti uselula ngokokude wayintshatsheli kuye wayengumzekelo kuisaya umprofeti uisaya waya enqabeni uya kuhlala naye kwibhotwe lokumkani wambizela apho wayemthanda uisaya uisaya wayeselula naye waze babengotshomi bobabini indlela ke lokumkani wayesithi xa eza kuphuma bathi bona amanye amadoda ezopolitiko eze athi kufuneka senze oku noku ukumkani uziya wayefuna ubuso benkosi kuqala nkosi ingaba intando yakho ukuba siyenze kanje nakanje thixo sinike umongameli onjalo ingabi nguye kuphela koko siphe abashumayeli funani ubukumkani bukathixo kuqala nobulungisa bakhe yaye zonke ezi zinto ziyakongezelelwa inokuba yaba impembelelo enkulu le ngokuba uisaya wayemthanda ngokuba wayebona ukuba wayeyindoda ebalulekileyo waze wahlala ummelele qinile kuthixo kwaye uyazi xesha ngalinye kwimihla esiphila kuyo kwizinto esizenzayo khumbula abantu abaphandle abajongi kumlungiseleli kuphela indlela akhangeleka eyiyo indlela aphila ngayo bayajonga nakuwo ngumkhonzi nje indlela ekukubi kakhulu ngayo sakucinga ngenkonzo ngamanye amaxesha umfundisi ukuba ungombutho othile okanye isiduko ukuze lo mbutho umthumele kwinkonzo ethile uze ngamanye amaxesha izandla zalo mfundisi zibotshiwe kulo mbutho abe ke lo mfo omncinane efuna ukukhonza inkosi aze acinge efundiswe ukuba phantse leyo ibe kuphela kwendlela anokuthi akwenze ngayo oko ngokukhonza umbutho wakhe athi akuphakama ashumayele into eliyithethileyo ilizwi inkonzo ingavotela ukuba agxothwe aze ke ngoko oyike ukuba akasayikubana thuba lakushumayela ivangeli kodwa into esiswele yona ezipulpitini namhlanje ngamadoda afana nokuba wayenjalo uziya akunamsebenzi nokuba ezopolitiko zenkonzo yakhe ezithini na okanye ezopolitiko zenye into wayesenza okwesandla sikathixo kuphumelela wayelindela ukuba ade afumane itsho inkosi aze ke amenze omncinane loo mprofeti mncinane umfoselula onokuba intanga yakhe ekunye naye phaya etempileni babeye behle kunye bayokuthandaza ngaphandle kwamathandabuzo bacele intando yenkosi baze bayithelekise nemithetho yebhayibhile ukuze ukuba yayifanelekile uziya ayiphumeze ukuba ke ayifanelekanga ayizigqibhe ezopolitiko ngaloo ndawo thixo siphe ngakumbi abanjalo oko ke kwamvuyisa uisaya ngokuba wayezelwe engumprofeti waza uziya wayintshatsheli kuisaya uyabona waye ngenxa yokumela kwakhe uthixo waba yintshatsheli emehlweni elungisa waye kusenokuba ayengemaninzanga amalungisa yabona kodwa into esifuna ukuyenza ukwenza ubomi bethu bube lulutho kuthixo kukho umntu okujongileyo ndandifika emva komntu othile ngenye imini ubumelwano obuthile babe inkonzo yehlelo elithile elikhulu yayinetheko elikhulu lomjuxuzo apha ezantsi babejuxuza ke kwade kwayintsimbi yokuqala ekuseni babechwisha omnye ke ohamba apha kwitabanekile besithi ngabazenzi ngcwele abahamba apha ngokuba asinahlelo kwaze indlela ekwandinika ithuba ngayo oko unokuyicinga nje into eyenzekayo kodwa inye into ngoku aba bantu ngaphandle kokuthandabuza elanenekazi lalisenza loo ntetho ukuba nje lalisazi ukuba yintoni na enyaniso bendiphaya ezintabeni kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo kwathi ndisekude kakhulu xa ndigodukayo esiye phaya usapho kunye nam ukuya kuphumla kancinane kulapho siza kuya khona kwakhona inkosi ithandile kwiiveki ezayo kwathi ke ndiphaya ngobunye ubusuku ndabona umbono ke yayingo ngothandekayo umfazi omhle umfazi okhangeleka eselula ebaleka isandla sakhe sikule ndawo wayesifa kukuhlaselwa yintliziyo umfazi omhle waze wawa waba umkile. Yaze yathi ingelosi yenkosi, ngoku wakuva ngoku ukhumbule, bayakuthi uzibulele, kodwa ufe ngokuhlaselwa yintliziyo. Ngoku ke kancinci nje ibe yeyesine, ungatsho ke nje ukuthi yintsimbi yesine, yaze yandishiya. Andizange ndiluvuse ke usapho kuloo nkampi incinci yenkomo, okanye apho abelusi bahlala khona, apho sasiphuma siyokuncinga khona inkomo. Ndaluyeka lwalala kwade kwayintsasa elandelayo, kwaze kwathi ngosuku olulandelayo ndayithi kuthupha. Ndathi umfazi othile oselula onomtsalane kakhulu uza kufa ngokuhlaselwa intliziyo kwindlela ephumayo ke kwiintsuku ezimbini emva koko, antso iphuma kunomathotholo. Ukuba unkosazana, andilikhumbuli igama lakhe, Monroe, unkosikazi Monroe, ndiyacinga ukuba ibiligama lakhe leqonga elo, nokuba lelaa ntoni na ke igama lakhe belilelinye. Kwathiwa uswelekile, baze bathi uzibulele. Ngoku akwenzi mahluko ukuba ndiyithetha kangakanani na, bayakuhlala besithi uzibulele. Kodwa laa mntwana akazibulelanga, ufe sekuhlaselweni intliziyo. Kwaye ukuba unokumjonga, isandla sakhe bezama ukufikelela emnxebeni, umnxebe osesandleni sakhe, ebenokuhlasela kwentliziyo. Bathi iipilisi zobuthongo bezilapho, ebezisebenzisa inyanga yonke, yabona, nangaphezulu zisebhotileni. Waze wafa kuhlaselwa intliziyo, ufeke kwimizuzwana emalunga nesine okanye isihlanu phambi kwentsimbi yesine ngqo. Ndaza ndafunda ngebali lobomi bakhe kulindixesha ukuba wayengumntwana ongumgqakhwe, nokuba wasebenza ukuhlamba izitya ezininzi kakhulu, nokuba umama wakhe waye kwisibhedlele sengqondo. Ube kukho obekulangazelela, yaye bengoyena mfazi unomzimba onguwo ndiyaqikelela ehlabathini, kodwa ebelangazelela into engena kuthengwa imali. Ndacinga, oh, ndinqwenela ukuba ndibe bendiyokufika kuye, ndiyayazi into ebeyiswele. Yiloo nto mhlawumbi amalungu enkonzo zodumo awona afanelekileyo adumileyo Hollywood, apho zonke izihombiso nomtsalane ukhoyo, kodwa wababona abo bantu ebabona ukuba abaphili ngendlela eyahlukileyo kule ebephila ngayo. Uthabatha impembelelo, kungamandla uvuko lukaKristu ephakathi kwabantu, ukuze babone ukuba uKristu akangumfanekiso uqingiweyo udinga esakhiweni, kodwa ubume obuphilayo kwimoka moyo oyingcwele ephila kumadoda nabafazi esizisa uxolo nokwaneliseka nolonwabo. Oh, ukuba nje besibe nokuba nako ukufikelela kwelo nenekazi liselula lingeka lishihla bakhe. Ngoku impembelelo, sifumanisa ukuba ubomi bukauziya bamphembelela lo mprofeti wade wakwindawo yokuba ukhaya uziya Xebe wakha indonga wazomeleza, wazithabatha wazibuyisa izinto ezizabelo zabo kumaFilisti nezinto ezinjalo, lwade udumo lwakhe lwakufika kude le eYiputa. Kwaye ndiyakuxelela kuyo yonke ingxelo yeziganeko zokumkani, akukho namnye kubo ngaphandle kukasolomon owanaba njengouziya. Ngoba wenza umzekelo, wahlala noThixo. Nokuba abantu bakowaba becinga ntoni na, nokuba nabana wayecinga ntoni na, nokuba abezepolitiko bakowaba bezama ukumphembelela kanjani na, wahlala ngokuthe tye noThixo. Ngoko ke uThixo wamsikelela. Oko kwaba luncedo olukhulu kulo mprofeti uselula. Indlela uThixo ayisikelela ngayo indoda eyakunyaniseka elizwini likaThixo. Ngoku usenokungabaluleki kakhulu, kodwa uyakusikeleleka. Ngoku ke abantu kufuneka ukuba bazikhethele ukuba ufuna ukwenza njengabanye bonke na, okanye ufuna ukusikelelwa nguThixo na. Ngoku ungazikhethela nje ukuba uyakuphila njengokuba bephila bonke, uyakusikelelwa ngabo. Kodwa wakujikela eyakho yonke iminqweno yakho kuThixo, uyakusikelelwa nguThixo ke. Ngoko nimelwe kukuthi nizinyuleleni namhla eniyakukhonza yena njengokuba watshoyo umprofeti. Mkhumbule njalo umdali wakho uqala njalo. Ngoku kodwa wathi lokumkani akufika kwindawo eyindoda ebalulekileyo ephembelela noIsaya nabangamalungisa kakade kwabo bukumkani bakhe, wafikelela kwindawo waziva enokuzithemba. Kulapho kanye ke apho wenza imposiso yakho khona. Kulapho amadoda angamalungisa amaninzi kangaka athi ahlazeke khona, abethwe khona luloyiso. Kungokuba bayaqalisa ukuziva bezithembile. Wakuqalisa ukucinga ukuba umphilela ithuba elide kakhulu uKristu. ude kungakhathaliseki nokuba uzisa ntoni na phambi kwakho uza kuzikhethela ukuba uyayifuna na okanye hayi kufuneka uqhubele phambili ukukhonza uThixo nokuba wawuyintoni na kwiminyaka elishumi eyadlulayo yinto oyiyo ngoku ethethayo ukumkani wafika kwindawo awacinga ngaphakathi kwakhe waziphakamisa ikrathi layibamba intliziyo yakhe yiloo nto kanye ke yenzeka kuthi ukubani yakuyixolela le ngcaciso yiloo nto eyenzeke kwiinkonzo zethu elizweni ngokubanzi kukho abantu abalungileyo phakathi kuzo abanye babona abantu bangcono ehlabathini ngabahamba inkonzo ndicinga ukuba abona bangcono ehlabathini bahamba icawe kodwa inye ke into inkqubo yemibutho isuka iphakame kwenzeke loo nto kumawisile kwenzeke loo nto kumabhaptisi kwenzeke loo nto kumanazarini Pilgrim Holiness kwabenkonzo kamoya ukuziphakamisa ukuzithandela ukuzithemba ukuzidla ongena kubaxelela nto uThixo akanakuyifumana indlela yokungena ezintliziyweni zabo kungokuba bafikelele kubeni bazi konke kakhulu kude kungabikho mntu unokubaxelela nto baze bathi ngokuzakhela ekuxoxeni nabazalwana bazakhele kwimigaqo yabo bathi ke bakwenza njalo bamshiye emva uThixo kwenzeka loo nto koogqirha bakuzicingela kakhulu bathi bangasweli incedo luvela kuThixo kulapho ke nakanye ndingafuni ukuba basondele kum xa umshiya ngaphandle kwayo nantoni na uThixo ungasuka ndifuna ukuba undishiye ngaphandle nam yabona ngokuba kufuneka ukhumbule uThixo njalo kuqala waziphakamisa abaninzi namhlanje ungathabatha usapho lwabantu oluyakuqala ukuya enkonzweni uThixo ke aluphilise olo sapho alusikelele alunike umoya ongcwele ebomini balo abantwana abancinane bayakuthandaza etafuleni bayakuthandaza phambi koba baye kulala umama notata bayakubambana ngezandla bathandaze kwaye okokuba besakuqhuba njalo nje bayakuhlala belusapho kodwa ukuba bakhe bafumana into yokuqala uyazi bebengenanto konke imoto eligxokogxoko endala mhlawumbi beqhuba bejikeleza ngayo okanye mhlawumbi behamba ngenyawo ekugqibeleni bayakufumana inqwelo eyiyo ikhaya elingcono into yokuqala ke uyazi basuka bafune ukufumana aba okubizwa lihlabathi ukunxulumana nodidi olungcono bafudukele kubumelwana okwahlukileyo bathi belapho ke bafumanise ukuba baphenjelelwa impembelelo engeyiyo ngoku kufuneka uhlale apho ubukumkani bukathixo bukhoyo nalapho ubuqaqali bukathixo bugaleleka busuka khona lala apho unokondliwa khona ngokomoya imini nobusuku ngoko ke into yokuqala uyazi kubakho iyantlukwana ezifikayo emakhayeni nokungenelela kokwehlabathi basuke baziphakamisa uziya wenza loo nto waziphakamisa wanekratshi elininzi ngoku ke siyayibona into awazama ukuyenza ngoku eyona nto yamfumanayo akuziphakamisa entliziyweni yakhe sixelelwe ebhayibhileni kwizikroniki esahluko sama-26 sifumanisa ukuba kwizikroniki ezibini sahluko sama-26 sifumanisa ukuba waya wangena etempileni yenkosi ephethe isiqhumiso ngesandla sakhe uya kuqhumisela isiqhumiso enkosini waze wathi akwenze njalo umlungiselelo wetempile ekunye namanye ama-80 abalungiseleli wamlandela wamxhalela musa ukuyenza loo nto uyaphazama awunguye umlungiseleli ungukumkani hayi umlungiseleli waze wanomsindo wabhabhazela umsindo wakhe omkhulu kakhulu waze wasilumeka isiqhumiso nangoko waze uThixo ambetha ngeqhenqa kanye kuloo ndawo eseme apho enomsindo waze wafa ingono eqhenqa kwafuneka ukuba bamkhuphele ngaphandle kwetempile naku ke apho sifumana khona isifundo ngoku ukuba le ndoda wayisikelela uThixo kwisikhundla sayo kodwa ayizange yaneliseke koko yafuna ukuthabatha indawo yomnye umntu awunakuba yonto njengowebhunga labawisimthetho uAbshur niyamkhumbula lo waye wayesisikhwala iminyaka engama-68 waze waphilisa enkonzweni phaya uyazi wayengowebhunga labawisimthetho bezizwe ezimanyene wathi awunakuba yiyona ntoni ongeyiyo ngoko kancinci ngabi inyaniso leyo ufanele ukuba uhlale kubizo lwakho apho uThixo akubizele khona ngoku okoko nje wayehlele ngukumkani waze wayeyintsikelelo ebantwini engukumkani kodwa wathi akucinga ukuba wayengumlungiseleli ngoko wacinga ukuba ngenxa yokuba uthixo wayemsikelele wayenokuba yiyona ntoni nafuna ukuba yiyo kodwa wayeyintsikelelo ebantwini njengokumkani kodwa wayengeyontsikelelo waba sisiqalekiso kubo akuzama ukuthabatha indawo yomlungiseleli kwaye sinokuninzi kwaloo nto wonke umntu ufuna ukuphatha ibhola yabona xa nidlala umdlalo webhola njengoba ililixa lebhola ekhatywayo nje into esifuna ukuyenza asikokuba wonke umntu azame ukuthatha ibhola kumntu ekuye ukuzama ukuyilondoloza loo ndoda ikhusele iyeke idlule sizame ukufumana inqaku yabona kodwa unokucinga nje ukumkani ongaqeshekanga ngokude afumane enye indoda indoda ecala labo iphethe ibhola ibaleka isiya ezimpondweni zebala aze endaweni yokungquba utshaba lumke kuyo umntu weqela enilwa nalo ukuze uyeke umntu wecala lakho ophethe ibhola abaleke nayo wonke umntu azame ukuthabatha ibhola esandleni kuye ngoba ninyanzelekile uba noyiswe namhlanje ke sinaloo nto sakubona uthixo evela isiza kusikelela into ethile masigcine zonke iintshaba zikude kuyo masisebenzise iimpembelelo zethu njengezikhusele hayi ukuhlasela izikhuselo ezikhusela lowo uhlaselayo imyeke athabathe ibhola edlule nayo ngokuba kukho ukuchasayo inye into omele kukuyenza kukuhlala ubaleka njalo kwaye kufanele ukuba sibe ngaboyisayo ndithetha ehlabathini jikelele niyazi ndithethela amadoda angosomashishini befull gospel ehlabathini jikelele ndimisela izahluko kungekudala kakhulu ke kwixesha elidlulileyo ndiyakholwa ukuba kwakusekingston ejamaica apho babe kunye nocastro nabo bonke belapho kuloo nkonzo okanye sasihlile saya kwakhe kwakunjalo kanye nabo bonke abahloniphekileyo bezo ziqithi benyukile belapho abo somashishini ke babezama ukushumayela ivangeli ungaphandle kwendawo yakhe thina bashumayeli ngokwethu sifumana ubunzima kakhulu ukuba sibe nokubanokukugcina kuiqondo elililo bona ke basebenzisa impembelelo encinane kakhulu abathi babe nokuyifumana nabo bonke ubuchula nobunje nobunjeya bayitshoke ithingaze kangangoko ungayazi nento onokuyenza ngamaxesha amaninzi kwibandla ibandla elincinane linganemvuselelo eqhubekayo omnye afune ukuya kuqhuba inkonzo yomthandazo asuke ke abe noluvo olwahlukileyo kweyona nto ithetha yona ibhayibhile abe ke ikholwa ngale ndlela nangoko aze ke aqale impembelelo nokutsalela abanye bemke kuyo into emele kukwenziwa kukhuselwa kwalo myalezo ngale ndlela uhamba ngayo hlala kanye nawo ungqube yonke into imke kuwo ukuba sakube sibe nokuwela umgca wokufaka inqaku ndaze ndathi bazalwana ukho undonakele nina bafondini ningosomashishini indawo yokuqala aniyiqondi indlela yokuyingena aniyiqondi indlela yokungena ulungiselelo ngoba ulungiselelo sisipho sobizo lukathixo uthixo umise ebandleni kuqala abapostile abaprofethi abafundisi abashumayeli beendaba ezilungileyo nabalusi uthixo babeke apho babekele ukugqibelelisa ibandla oosomashishini bafanelwe kungqina abafazi amakhosikazi asemakhayeni akukhathaliseki noba usisaka endlwini yomnye umntu na nina yenza yonke into onokuba nako kuyenza uyenzela ubukumkani kodwa musa ukha ufakele izimvoyize zakho thetha kuphela loo nto uthetha yona umyalezo uqhubeke njalo kuhamba yabona uze mhlawumbi unganempembelelo ethile ngoko ungakhe uzame ukushumayela ngoku ade uthixo uyazi akubize hlala nje kuphela noko ubungqina bakho ngokuba ukuba wenza njalo uyakuphumela ecaleni kudidi olungelulo uze ke ngoko unakalise yonke into yiloo nto kwaye ayinakumkholisa uthixo konke konke loo nto oku kuyayibonakalalisa kule ndawo wathi lo kumkani ngoku wathi akukhalinyelwa exelelwa inyaniso ngumlungiseleli waloo ndlu ezama ukumxelela ukuba wayesenza isiphoso ukuba uthixo wayibizela bomli boka-aron kuphela loo nto baye babengcwaliselwe loo msebenzi kuphela yiloo nto kuphela ababemele kukuyenza babengcwaliselwe loo nto ukumkani ke nokuba wayelilungisa kangakanani na okanye uthixo ayemsikelele kangakanani na wayengenalungelo lakulumeka isiqhumiso wayethabatha indawo yomlungiseleli waye akufanelekanga ukuba enze njalo wathi ke akukhalinyelwa wacaphuka umsindo wakhe waphuphuma kwathi kanye umsindo wakhe usaphuphuma wavela iqhenqa ebusweni bakhe wambathwa liqhenqa waze waswisa phantsi isiqhumiso wabaleka waphuma endlini yabona ezama ukulinganisa omnye umntu asifanele ukuba siyenze loo nto ngomsindo wakhe wenza ukungekuko waze wabethwa ngeqhenqa Oh, ngokuqinisekileyo kwaba sisifundo kulo mprofethi uselula akukubona ngoku akukhathaliseki nokuba yayibalulekanga kanani na indoda kwakufuneka ukuba ihlale kubizo lwayo ndiyaqonda ukuba oku kuyashiqhilwela ndaye ndiyazi ukuba kuya kwihlabathi lonke emva phaya emahlathini koonoqhakanci nakwinto yonke lo myalezo ulapha ngokuhlwa nje uya kuguqulelwa kwiilwimi kodwa oku ndikutsho ngentliziyo yam yonke kungenzeka njani abantu abaninzi besithi kutheni ungajoyini umbutho othile nje kutheni ungangeneleli kwaba kwamoya nje kutheni ungangeni kweli qela nje kutheni ungaziyeki nje ezinto ezincinci ziqhubeke ndingayenza njani loo nto kufuneka ndihlale nalo myalezo ekubonakaleni kwengelosi yenkosi phaya ezantsi emlanjeni okwakukhanya kuphaya njengoko ndikubonayo nangethuba sokuqondakaliswe ngurhulumente nakwindawo yonke ngenzululwazi nophando lwenzululwazi uba uyinyaniso waye yandixelela ukuba ndihlale neli lizwi ngoko ke ndingathini ukulitshintshisa ngomgaqo ukuba la madoda aphumele ukwenza loo nto phaya makayenze kodwa sasibizelwe ukushumayela ilizwi musa ukwenzelelela yima elizwini ke ngoku uyasibona isizathu sokuba kube yingozi ukuzama ukwenzelelela nokwenza enye into okanye ukuzama ukuziphakamisa ngaphakathi kwakho uthi Oh, ndingakwenza oku ndizenzele imali lana ethe chatha ndingakwenza oku kwaye bonke abazalwana bayakuvumelana nam ndingenzelelela ngeli lizwi kuze kuthi abalungiselela abangamashumi alithoba anethoba ekhulwini baguquke kulungile intle loo nto kwaye ndiyazi ngoku abaninzi babo babiza yintoni laa nto izonka neentlanzi xa bebona abantu bephiliswa nocalulo namandla kathixo nezinto ezinjalo ebonakaliswa bakubizela phaya ukuba uqhube inkonzo ukuze ungenise abantu kwiinkonzo zabo nezinto ezinjalo kodwa kwakufikelela ekubeni bavunyelwane ngelizwi baya kumka kulo yabona awuna ukuyenza loo nto hlala nelizwi ngoku esiyayisisifundo kulo mprofeti mncinane kangangokuba kwakungakhathaliseki noba wayezama ukuba yintoni na kufuneka ahlale elubizweni lwakhe onkosi wafunda indlela kathixo kubantu indlela kathixo emntwini kukuthi makahlale endaweni yakhe indlela kathixo kubafazi kukuthi bahlale endaweni yabo nabo awunako ukuthabatha indawo yendoda bazama ukuyenza loo nto kodwa musa ukuyenza madoda musani ukuthabatha indawo yabafazi musani ukunxiba njengabafazi nani bafazi musani ukunxiba njengamadoda ibhayibhile ithi akulunganga ukwenza loo nto ibhayibhile ithi umfazi onxiba isambatho esenzelwe indoda kukungcola phambi kothixo lisikise yabona kodwa ngoku kunganzima kwakube ngomahlula omnye komnye yabona ngoku uza kwenza njani ukusuka nje ukhwaze ngokuchasene naloo nto ngoko uthi wakwenza loo nto nike nasibona isigwebo senkundla kule veki apha eindiana elinjani lona ihlazo ngaphantsi kweshumi elinesihlanu eminyaka edluleyo usapho luthile apha eport fulton ndiyacinga ukuba umnye wolo sapho uhlele apha ngokuhlwa nje apha eport fulton babuyisela intombazana encinci ekhaya ngenxa yokunxiba ibhulukhwe emfutshane esikolweni baze kwakule veki bazama ukutshutshisa nokugxotha esikolweni futhi bayenzile loo nto intombazana encinane eyale ukunxiba ibhulukhwe emfutshane esikolweni yintoni undonakele kwisizwe sethu bendicinga ukuba lilizwe lenkululeko eli bendicinga ukuba sinelungelo inkululeko yokukhonza lo tata uphakame wathi kuchasene nenkolo yethu yenkonzo ukuba abantwana bethu banxibe ibhulukhwe ezimfutshane amantombazana ethu aneshumi elinesithandathu neshumi elinesixhenxe leminyaka obudala uba banxibe ibhulukhwe ezimfutshane oko kunxamnye nenkolo yenkonzo yethu baza ke bamkhupha bamgxotha lo mntwana kweso sikolo ndiyaqonda ukuba wonke umntu ongayikuvumelana angene kwisivumelwano sezizwe ngezizwe sobudlelane obubazama ukubakha ukuze babeke bamanye ndawonye zonke inkonzo umanyano lwenkonzo ukuze bonke abangayikungena bamanyane nalo baya kubenzela iphondwana baza kubathumela ealaska usenokuzilungiselela imozulu ebandayo ke ngoko kuba kukhangeleka ngathi yeza ngoko elinjani lona ihlazo
My lifelong friend Jim Poole.
Umhlobo wami obombonke uJim Poole. Unyana wakhe umiyapha ngokuhlanje. Ndandinqwenela ukuba utata wakhe abe angenza loo nto ke yenziwa ngunyana wakhe.
And we were talking today by
besincokola ke namhlanje ngencoko enxabeni. Ethetha ke nge ndiyakholwa ngomsasazi wendaba okanye umntu othile andikhumbuli nje ukuba ibingubani nangoko kodwa wathi kwakukade kusenzeka ukuba abantu basemelika bahlambe umzimba kanye ngeveki baze bathandaze yonke imihla ngoku bahlambe umzimba yonke imihla baze bathandaze kanye ngeveki ndiyakholwa kungcono ukuba ndiqhubeke ngaphandle kokuhlamba umzimba kodwa kubonisa nje indlela esiwe ngayo kwenzeke ntoni kwesizwe malunga neminyaka emihlanu eyadlulayo ndandise-ohio ndandiqhuba inkonzo ke phaya yintoni igama lala ndawo apho ndandibambe khona phaya Chautauqua ndandiphulaphula usasazo lwendaba ehotele sasisithi ke intyatyambo yenkululeko ifile ngale ndijikalanga kwinkundla elapha e-ohio
The Amish people.
Abantu abangama-Amish abakholelwa ekuthumeleni abantwana babo kwezikolo zikawonke-wonke banezikolo ezizezabo obumelwane buthile ke apho babekhona babengenaso ke isikolo semfundo ephakamileyo ngumthetho wase-ohio nase-indiana ndiyacinga ukuba ngumthetho wesizwe ukuba bonke abantwana banyanzelekile babahambe isikolo bade babe neshumi lesithandathu le ndoda ke yayinabantwana ababini inkwenkwe nentombazana ababengekabini neshumini lesithandathu baze ke bala ukubathumela kwizikolo zikawonke-wonke apho bafundisa khona iinzululwazi zikadarwin zokuba umntu wayevela kwinto enye waba inkawu uyiloo nto kuphela inkawu ephuculweyo kwaye ngoko ke babengavumelani konke naloo nto abafuni ke ukuba abantwana babo bayiphulaphula zaza ke iinkundla zababiza lo mgwebi mncinane ke uzicingelayo wathi kuloo tata nomama abalupheleyo etsho ngwezo nwele zijijekileyo ukuthetywa nempahla efanayo wathi mhlekazi esizwe sase-ohio sinomthetho othi umntwana makahambe isikolo ade abe neshumi elinesithandathu wathi uyala ukubathumela abantwana bakho ithini impendulo yakho wathi mhlekazi obekekileyo ndiyayihlonipha imithetho yesizwe esithandekayo ndinzalelwane yaso wathi kodwa seza apha kwiminyaka eyadlulayo oba umkhulu bethu besisela inkululeko yonqulo kungoko ke silapha nje kungenxa yenkululeko yonqulo unqulo lwethu lusifundisa ukuba singakukholelwa ukuba sivela ezilwanyaneni ukuze sibe ngabantu sikholelwa ukuba sadalwa ngokomfanekiselo kathixo ngoko ke kuchasene nenkolo yonqulo lwethu ukuba sithumele abantwana bethu kwisikolo esifundisa into enjalo ngoko ke asinaso ke isikolo semfundo ephakamileyo apho ukuze abantwana bethu baye kuso kwaye akukho ngenxa yokuba singanihloniphi siyayihlonipha into eniyikholelwayo kodwa okokwethu asiyikholelwa loo nto kwaye asifuni ukuba yifundiswe abantwana bethu wathi uyakukhetha phakathi kokusa abantwana bakho esikolweni okanye wena nenkosikazi yakho niyakuchitha iminyaka emibini phantsi kogcino lukarhulumente wathi yintoni isigqibo sakho wathi umama kunye nam siyakuchitha loo minyaka emibini baze baguquka baqalisa ukuhamba bephuma loo mgwebi mdala inoba waziva igwebeka kancinane waze ke wathi khumbula ayitsho ibhayibhile yakho ukuthi nikela izinto zikakesari ukesari waze wajika loo tata wathi nezikathixo laa ndoda phaa ezindabeni yathi ngoko intyatyambo yenkululeko waze wathi umgwebi ndikugweba iminyaka emibini wathi ngoko inkululeko intyatyambo yenkululeko ifile phaya kulaa nkundla ngale ndijikalanga kuyo yonke ke loo nto amadangat okanye ama-amish gxebe nokuba baqhelekanga kangakanani na bakholwa ekuphileni ngendlela engcwele kwaye akukho nendawo enye kwisizwe ezimanyeneyo apho bakhe baba nobutsotsi akukho nomnye umntu nomntwana omnye ophuma kwinkolo yabo owakha wangutsotsi bangangaqheleki okanye babe yiyo nantoni na abafuna ukuba yiyo bakhuliswe ngendlela eyiyo andibagxeki kodwa phulaphula intyatyambo yafa apho khona ngoko kodwa emva kwemizuzu elishumi emva koko yaphinde yathi baluluka khona igqwetha elingumtshutshisi nabo bonke bazityhalela phaa iincwadi zabo bathi engoko sizibeka phantsi izixhobo emsebenzini wethu ngokuba ukuba waphula elo lungelo lomgaqo seko baya kuyaphula yonke ke eminye waqaphela ngalaa mini laa bhishophu omwisile ulumkileyo into wayithethayo ngala okwakuqengcelezwa kwalaa mthandazo ecaweni esikolweni yayinge yonkonzo emawizile leya la bishop wayilumkempela ukuthi ayiqaphele lonto yayile linye iqela eliya lizama ukubona ukuba linganakangakanani na ukunyanzela umthandazo othile esikolweni ukuba bayephumelele kulonto babenokuphumelela nakwenye ngokukhawuleza kangangoko banokuba nako baphanda kuyo yonke indawo ephuma umthombo abanokuba nako kuyo ungahlupheki wena baza kuyifumana.
We want Christ now.
Oh, sifuna umnqamlezo. Sifuna uKristu ngoku sisenako.
Don't be influenced.
Musa ukuphendelwa ngumuntu mhlawumbe onokukuthumela ukudla ungaphezulu. Musa ukuphendelwa ngabantu abaya kunika inqwelo engcono uba uhambe ngayo okanye ikhaya elingcono uyakuhlala kulo. Uze uthengise ngobuzimulo bakho obukuKristu. Musa kuyenza loo nto ijonge into oyenzayo.
Always follow that one who is influenced.
Yiba soloko ulandela lo uphendelelwa enqinelwa ngthixo owaziyo ukuba uthixo unabo. Musa kulandela impembelelo engeyiyo.
Yes. All right.
Ewe, lungile. Musa kuzama ukuthabatha indawo yomunye.
The vision at the temple.
Umbono phaya etempleni. Wabona phezulu. Phezu kwetrone. Uthixo ephakanyiselwe phezulu. Uthixo enyusiwe.
Now you see.
Ngoku uyabona ngoku umntana owaye wayengumzekelo kuIsaya. Kwaye uIsaya wabona ukuba la kumkani wathi nje baphume kwinto elwaluyiwe ubizo lwakhe uThixo ambetha ngeqhenqa. Waza uIsaya wacinga ngenze ntoni ngoko. UUziya wayefile wayeyame ngamandla kwingalo yakhe. Wacinga ke ukuba wayemkile wayenokwenza ntoni. Ubomi ngokwabo phantse babumkile kuye. Ngoko wenza ntoni lo mprofeti uselula? Wahamba wehla waziyela etempleni ukuya kuthandaza. Wawa phantsi esibingelelweni waza walila. Ngamanye amaxesha uThixo uyekela ukuba iziseko ngokwazo zinqutywe kanye apha phantsi kwethu. Ngamanye amaxesha uyekela ukugula ukuba kusihlithe. Uyekela ukudana iintliziyo ezibuhlungu zisifumane. Ngamanye amaxesha uyenza loo nto khona ukuze akuse kwindawo yakuthi uphendelelwe kuyo ngevangeli. Yiba sifuna umbongo okwaneleyo ukuze uyibambe. Musa kuba sisidenge ngokude uhambe umke kuyo. Kaphela, uIsaya wayesazi ukuba kufanele ukuba afumane into eyahlukileyo. Wenza ntoni ke ngoko? Waya etempileni waphakamisa izandla zakhe walila kuThixo waza wehlelwa ngumbono. Waze wathi akuwelwa ngumbono wabona uThixo engekho phezu kwetrone lapha phantsi kodwa enyukileyo iye phezulu. Oh Nkosi. Ingubo yakhe erhuqayo yayimlandela ephakanyiselwe emazulwini. Wabona ke ngasemva nangaphambili etempileni yonke iiserafi ziphaphazela. Oh Nkosi. Iserafi oko kuthetha abatshisi. Igama elithi serafi lithetha loo nto, nto leyo ithetha ukuba ikufutshane esibingelelweni. Ngelipheleleyo iserafi ngawo bamkela umbingelelo bangcwalise lowo unqulayo baze ke bambeke phambi kothixo. Yenziwa yiserafi loo nto. Ngoku ezi serafi yayibubume bengelosi kwaye zizezo zisondele kakhulu kuThixo ziphaya kanye
esibingelelweni
zaye zamkela umnikelo. Oku kubonisa ubulungisa bukaThixo ukuba isono asinakusondela phambi kwakhe ngaphandle kokuba sicanye kushele. Yabona ke ngoko ezi serafi niyakhumbula kwizigaba ezithanxe zebandla indlela ezazigcine ngayo ivangeli enye imeko icala ngalinye. Niyakhumbula ukuba sazithabatha sazisa emva umyezo wase-Edeni ziphethe ikrele elivuthayo zimi apho zilondoloza isibingelelo. UIsaya ke lo mprofeti mkhulu wathi akuba kumoya wabona uThixo ephakanyiswe waya kutsho emazulwini engaphezu kwakhe nakuphina ukumkani womhlaba. Wathi ndibone oyena kumkani. INkosi ihleli phezulu iphakanyiselwe phezulu. Waze ke ngoko wabona ukumkani wenyaniso. Ingubo yakhe erhuqayo yayimlandela. Wabona iiserafi ke ziphaphazela indlili yonke. Zazinamaphiko ezigqume ngawo ubuso bazo, zinamaphiko ezigqume ngawo iinyawo zazo. Zaye ke ziphaphazela ngamaphiko amabini. Zaye ke zikhwaza, uyingcwele, 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 uYehova wemikhosi. Uyingcwele, 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 uYehova wemikhosi. Ngonjani? Onjani wona umculo? Esinjani isingqi? Uthi inokuba zasitsho ngokuzole kakhulu. Uyingcwele, 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 uYehova wemikhosi. UIsaya uthe zathi zakuthetha imigubasi yendlu yangcangcazela lilizwi lazo. Zazingathi njengoko uyingcwele, uyingcwele, uyingcwele. Oh, elinjani lona ilizwi? wathi insika zashukuma zangcangcazela ngelizwi lazo zazikhwaza ezo zidalwa zingelosi zime ecaleni kothixo zikhwaza uyingcwele 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 uyehova wemikhosi ngumbono onjani wona lowo oh nkosi qaphela kwakhona uIsaya owayeyame ngengalo kauziya waza wambona isifa phantsi komgwebo kathixo waza wazibona ezi zidalwa zingcwele ezazime ecaleni kothixo iiserafi zisithi uyingcwele 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 uyehova wemikhosi kwakhona iingelosi ezingcwele zagquma ubuso iingelosi ezingcwele zagquma ubuso bazo obungcwele phambi kothixo ongcwele singoobani ke thina oh nina mawisile nani mabhaptizi namarhabe nabakwamoya singoobani thina xa zathi iingelosi ezingcwele zafihla buso obungcwele bazo phantsi kwamaphiko ukuze zibe nokumaphambi kothixo ongcwele xa ingelosi isidalwa phofu esingaphezu kwengelosi ingelosi azimi phaya yiserafi kuphela zingaphezu kwengelosi uthixo ke ungcwele ngokokude zigqume ubuso bazo phambi kothixo ongcwele inye kuphela ke into ezazinokuyithetha kukuthi uyingcwele 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 uyehova wemikhosi
A special covering for him.
Kwakufuneka isigqubuthelo esisodwa kuzo ukuze zime phambi kothixo.
What kind of a covering do we need?
Siswele esinjani thina isigqubuthelo? Kwafuneka sigqubuthelo.
I want to say this right now.
Ngoku ndifuna kuyithetha khona ngoku le nto. Igazi likaYesu Kristu lanele konke. Yabona, uKristu akazange afele ezo serafi. Hayi hayi, kodwa sasibubume obudaliweyo. Akazange afele ezingelosi, wafela abona. Akazange afele abantu abangcwele, wafela abangengcwele. Okoko nje usacinga ukuba ungcwele akazange akwenzele lutho kodwa wakuziqonda ukuba ukho nto inguwe ngoko ke wafa wakufela yabona xa uziqonda ukuba ukho nto inguwe ngoko ke unguye ungulowo wafela yena uthixo ungcwele ngako konke akukho nto kuye ngaphandle kobungcwele ukusulungeka konke ngoku ke masiwaqwalaselela amaphiko okwemizuzwana embalwa sifumanisa ukuba ngamaphiko amabini zagquma ubuso bazo Oh, cinga, neengelosi ezingcwele zagquma ubuso bazo obungcwele phambi kothixo ongcwele. Inye kuphela into ezazinokuyithetha kukuthi uyingcwele, 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 uyehova wemikhosi. Uyingcwele, 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 uyehova wemikhosi. Kwaye sixelelwa ukuba zazikhwaza ubusuku nemini. Inyathelo lokuqala elo ukusuka kuthixo ukuhla. Imini nobusuku, akuyekwa. Wena ke ucinga ukuba sifundekela kakhulu. Ucinga ntoni ngezigidi zabo bangqonge itrone. Benelizwi lasihlukumisa imidubasi yetembi ngexa kwathetha wamnye kuphela kubo esithi uyingcwele 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 uyazi ilizwi lakhe elasihlukumisa itembile ngexesha izigidi zabo zazikhwaza zingqonge itrone kathixo uyingcwele 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 uyehova wemikhosi uyingcwele 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 uyehova wemikhosi zinamaphiko agqume ubuso bazo zinamaphiko agqume iinyawo zazo zinamaphiko entlonelo ngokuhlonipha Oh, nkosi.
Now, there's no reverence or respect.
Ngoku, akukho ntlonelo nantlonipho kwinto ethetha ngobungcwele. Xa uthetha ngobungcwele, ibizwa ngokuba ungozenza ngcwele. Akukho ntlonelo nantlonipho yakuhlonipha uThixo, abantu bakhe okanye ilizwi lakhe. Ngoku, liyakuphelela phi eli qela?
I think you're right, Ben.
Ndicinga ukuba unyanisile uqhamthetho ngotolo ke kuloo ndawo nyana ewe inoba njalo loo nto liyakuphelela phi eli guba lingenandili kangakakade kunjalo abangenantlonipho yakuhlonela thixo konke kona uyazi kwakukade kusithi ukuba umfazi okanye indoda bathe bangamakristu abantu bayihloniphe loo nto kodwa namhlanje bathanda nje ukhe babone ukuba bangahlekisa ngako kangakanani na yabona iqela elingandilekanga ow ngoba uyazi uba yintoni nasi ke isizathu abakho ngqondweni yakuqonda oko ukuba inyaniso abakho ngqondweni yakumqonda uthixo abakhumbuli ukuba ibhayibhile ithi uba iingelosi zikathixo zibangqongile abo bamoyikayo
just come and visit, and they stick their tents down.
Azizinje kuzakubandwendwela zigxhumeka intende zazo. Amen.
The angels of God are encamped about.
Ingelosi zikaThixo zibangqongile abo waloyikayo igama lakhe. Zihlala apho imini nobusuku. Umzalwana omdala ontsundu wayicula iculo. Ingelosi zihlala zindilondoloza.
All day, all night, angels keep a watching over me. That's right.
Unjalo kanye imini yonke nobusuku bonke ingelosi ziyandilondoloza. UYesu wathi ngabo bancinane wathi lumkani ngakubekisi namnye kubo kuba iingelosi zabo zihlala zibona buso bukabawo wam lo wasezulwini yabona zihlala zinkampe kufutshane zibalusile abo baye abayikholelwa naloo nto abantu abangakholwayo siza kufika ekubeni yintoni nakuhlonela uThixo nokungahloneli uThixo sasangomso uba inkosi ithandile ngoku qaphela abayikholelwa naloo nto balahlekele ko konke ukuziphatha kakuhle yo yonke intlonipho nako konke ukuhlonipha kodwa basaya enkonzweni esona sikhusa abangenantlonipho saka sakho ngabahamba icawe kanye kunjalo kanye umthengisiziyobi somdala unosixhoxo esihlange esitrato ezidlulela esemqheleni uthethe naye ngenkosi uya kumathethe nawe abanye babo bangenamqolo kuthiwa bangamakholwa amalungu ecawe baya kuhleka kanye apha ebusweni bakho kuthi abafuni ngokuqinisekileyo abanantlonipho ucinga ukuba ufanele ukuba ube ngoweqelana labo lokunjalo awunakuhlala nokuhlala emelwaneni babo yabona yinyaniso le ukungabinantlonipho ngoku ezi ngelosi xa ziphambi kothixo zazi ndiyakholwa udavide wathi ndiyakhumbula ukuba sasinayo apha kusuka nobumbala obudluleyo ngoku yandathumela ngento ethile waze wathi udavide wathi ndibeka inkosi njalo phambi kwam ukuze ndingahlukunyiswa ngaphezulu wathi ukuze ndakwenza loo nto inyama yam iyakuphumla inethemba ewe mhlekazi ngokuba ndiyazi into yokuba akayikuwushiya kwela bafileyo umphefumlo wam engayikumnikela uyingcwele wakhe ekuboneni ukubona ngokuba inkosi phambi kwam ngamaxesha onke nokuba uyaphina beka uthixo ukuba indoda yexaphuka ikuthuke beka uthixo phakathi kwakho nayo ukuba umfowuthile ukubiza ngokuba umzenzi ngcwele beka uthixo phakathi kwakho naye ukuba inkosikazi banomsindo kuwe beka uthixo ukuba umyeni uyacaphuka beka uthixo ukuba abantwana bayakukhathaza beka uthixo uyabona nokuba into na oyenzayo beka uthixo ukuba utata nomama bayakuphakaza bekulungisa beka uthixo uyayikhumbula into ethethwa nguthixo malunga naloo nto mkhulise umntwana ngendlela yeyakhe yabona khumbula njalo beka uthixo beka uthixo phambi kwakho kwaye uyawuba nentlonelo uthixo nentlonipho kuye kunjalo kanye ngoku khangela ngamaphiko amabini yagquma ubuso bayo ngamaphiko amabini oko kwakuthetha intlonipho intlonipho phambi kothixo zizithobisile zagquma ubuso ngoku asinamaphiko akugquma ubuso bethu sithobisa iintloko zethu ezinyaweni zakhe sithobise iintloko zethu sithandaze ngentlonelo intlonipho ewe mhlekazi siyakuqaphela ngamaphiko amabini yagquma iinyawo zayo iinyawo zayo yazigquma iinyawo zayo oko kubonakalisa intobeko nentlonipho njengomoses umoses ekuhloneleni uthixo akumxelela ukuba indawo amekuyo yayingumhlaba ongcwele wazikhulula izihlangu zakhe yabona wenza into kwiinyawo zakhe upawulos ngokuhlonipha uthixo intlonelo yathi ingelosi yenkosi iyakuza phambi kwakhe ikulantsika yomlilo wawa emhlabeni ngobuso bakhe intlonipho uyohane mbhaptisi waba nengako yona intlonipho wakubona uyesu esiza wathi andifanelekanga nokuchukumisa iinyawo zakhe yabona iinyawo ngokubonisa intlonipho yabona
oh
qaphelani nantsi into enye ekufuneka uyiqaphele ubuncinane bakho ukuba ufuna ukufika endaweni nothixo zenze ube mncinane kangangoko musa ukuzenza mkhulu njengouziya wangena phaya waza wathi ndiza kuyenza le nto nakanjani na nokuba andinalungelo la kundixelela konke yabona wayefanele ukuba azithobe ewe zicaka zikakristu ndixoleleni ewayengazange waba neqhenqe hayi ndiyazi ukuba ngumsebenzi wenu lowo uthixo wabiza nina sisikhundla senu eso qhubekani niwenze bahlekazi ndicela uxolo kakhulu abuye umva ngekubhalwe ngolunye uhlobo kule ncwadi kodwa wathi akulungiswa wanomsini ungalungisa abantu ngento ethile okanye baxele ngokwenza kwabo into engeyiyo basuka bayishiye inkonzo bafuna ukuya komnye umntu uxele abafazi uba abafanelanga uba neenwele ezifutshane kulungile ndakuya kwenye indawo apho banokuba nazo khona inenekazi lakhe laya apha ixesha elithile elidluleyo ndathumela inkosikazi yam uba ihle sasisenkonzweni yayingazange ibe nexesha lokuhlamba iinwele zayo yaze ndathi mayiye kwenye ezivenkile zobuhle size zihlanjwe iinwele zayo yawela ke yaya apho lazelo nenekazi alazi nokuba malizimise kanjani na iinwele zayo kwafuneka ukuba lijitshe zijikeleze umphezulu wentloko yayo kutheni lathi andizange ndihlambe iinwele zam mntu uneenwele ezinde lalingazinto konke ngazo andazi Oh, God. Yabona? Abafuna ukwazi ukuba imalunga nantoni na. Ngoba kungenxa yepulpiti ezityhafileyo behlala phantsi kwazo. Ngo, ipulpiti ezityhafileyo ezingasoze ziyithethe inyaniso ziyenzelelela ngayo, yabona? Kungcono, ngekungcono ukuba unokuyiva ube ubunokuthetha nomnye wabo basuka baphakame babhabhazele bathi anakuphinda nimphulaphule la mzenzi ngcwele kwakhona. Yabona? Hambela phambili uziya kunjalo kanye. Iqhenqa ngoba kungangcono ukuba ndibe neqhenqa naninina kunolwa hlobo lweqhenqa. Kulungile, eliyaqhenqa liqhenqa lomphefumo. Yabona? Xa uthe wenyuka waza waphuka uba lapho kwakhona kuloo ndawo wamvethwe eliqhenqa isono. Eyona nto imbi kuneqhenqa siliqhenqa lomphefumo. Uziya ngokuqinisekileyo waya kulala koyise yatsho iBhayibhile, nto leyo ithetha ukuba wayesindisiwe ngoba wayesuka nje wenza into engeyiyo. Kodwa xa uyenza usazi ngcono, ngoko ke uba neqhenqa lomphefumo. Ngoko ke akukho ndlela yakungenisa umphefumlo woneqhenqa, niyayazi loo nto. Ke ngoko zenze ube mncinane, zithobe phambi koThixo, uqaphele. Musa ukusuka uphakame ubhabhazele, ziphendule izivalo ubone ukuba yinyaniso na. Ndikhe ndaxela umntu othile ungekudala ixesha elidlulileyo wathi, Mzana uBranham, ngiqonda ukuba unguYesu yedwa. Ndathi, uqonde ngokungekuko, yabona? Ndathi, andingoYesu yedwa. Wathi, ke, ubhaptize egameni likaYesu. Ndathi, loo nto ayenzi ukuba ndibe nguYesu yedwa. Ndathi, imfundiso kaYesu yedwa, babhaptizela uzalo olutsha. Andikholelwa kuloo nto. Andikholwa ekubeni nje ukubhaptizelwa egameni likaYesu uxolelwa umphefumlo wakho, izono zakho. Ndikholelwa ukuba uPetros wathi, guqukani kuqala, jukani, niphosile umgca, phindelani emva. Guqukani nize ke nibonise kwihlabathi ukuba senibhaptiziwe. Ndikholwa ukuba andikholelwa ekubeni uzalwa ngokutsha lubhaptizo lukamoya oyingcwele. Akululo ubhaptizo lukamoya oyingcwele, ukuzalwa ngokutsha kwakhona. Sizalwa ngegazi, into eyenza igazi livela, lithetha into ekuvela kuyo ubomi, iphuma egazini. Ubhaptizwa ngomoya oyingcwele ungeniswe emzingeni, kodwa uzelwe ngegazi ngokupheleleyo. Uzelwe ngegazi likatata wakho, ndizelwe ngokutsha ngegazi likatata wam, kwaye ngowakho ngotata wethu uKristu, ewe mhlekazi. Kodwa uyabona, asikholelwa kuloo nto. Into yokuba sibhaptiza egameni likaYesu Kristu ayisenzi ukuba sibe nguYesu yethu konke konke, hayi mhlekazi. Ewe mhlekazi, uMoses wazithoba phambi kwakhe wakuliva ela lizwi likaThixo lisiza ngolwa hlobo lisithi, khulula iimpathazo zakho. UMoses wathoba waxhuzula izihlangu zakhe wazikhupha, yabona inyaniso leyo. UPaulos kwathi okwakukhanya kwakumbetha awe phantsi emhlabeni kwathi, Sawule, Sawule, unditshutshiselani na? Wathi, Nkosi, ungubani na? Yabona, waya kuwakanye phantsi emhlabeni. Ngubani lo? Wathi, ndinguYesu. Laa ntsika yomlimi, ndinguYesu, wenzakala ukukhaba imviko nje. Wathi, Nkosi, ndenze ntoni na? Wayesele elungile. UYohane uMbhaptizi wambona esiza, omnye wawona madoda abalulekileyo. UYesu wathi, akuzange kubekho ndoda izelwe ngumfazi inkulu njengoYohane. Wathi ke uYohane akumbona, waziqonda ukuba wayemncinane ngolona hlobo. Wathi, andifanelekanga nokuba ndingakhulula izihlangu zakhe. Amen. Qaphela njalo, indoda enkulu iyazithoba. Indlela eyaphezulu indlela eyayizantsi, njalo. Zenze mncinane, uThixo ke uya kukunyusa. Lowo uziphakamisayo uyakuthotywa, kodwa lowo uzithoba uyakuphakanyiswa. Owu Nkosi, ndiyayithanda loo nto. Zenze mncinci, yiba soloko mncinane. Musa kuba ngumfo omkhulu, yiba ngumfo omncinane, yabona? UThixo nguye kuphela phakathi kwethu omkhulu, phofu. Injalo lona. Akufuneki uthi libandla elingcwele, abantu abangcwele. Oh hayi, uThixo ongcwele, inyaniso leyo. Ibe libandla elingengcwele nabantu abangengcwele. Injalo kanye. Akukho nto enjengebandla elingcwele apha. UThixo ongcwele esebandleni. Asingobantu bangcwele, ngumoya oyingcwele usebantwini. Ngoko ke awuthethi ngabantu, thetha ngomoya oyingcwele osebantwini. Amen. Amen. Nalo ilizwi elililo. Amen. Ichaneke kanye loo nto ndivile leyo.
Yes, sir. He liked that.
Ewe mhlekazi, uyithandile loo nto. Ndiyayazi loo nto. Usuko. Ewe mhlekazi. Kulungile. Zenze mncinci. Yagquma ubuso bayo ngamabini. Intlonelo. Yazithoba ngokugquma iinyawo zayo. Ngoku okwesithathu ngamabini yayiphaphazela. Yazifaka emsebenzini ngamabini wawo. Yayihloniphile phambi koThixo, yayithobekile phambi koThixo. Into kokuphela kwaloo nto ke ayizange ihlale nje, kodwa yazifaka emsebenzini. Uthetha ngebandla. Amen. Yazifaka emsebenzini. Nantoni na eyayinayo yayilungele ukuhamba nayo. Ewe mhlekazi, inye kuphela into eyayinokuthela yayikukuthi uyingcwele, uyingcwele, uyingcwele uYehova Mkhosi, kodwa yazifaka emsebenzini kunye noko. Kunjalo kanye yaqalisa ukusebenza. Liswele loo nto kanye ibandla ngokuhlwanje ukuba kuqala libe nentlonelo, into elandelayo lizithobe, ukuze ke ngoku zifake emsebenzini. Ewe mhlekazi, wambonisa umprofeti ngexesha wayembonisa ngalo umprofeti indlela abamisa ngayo abakhonzi bakhe indlela awayezakwenza ngayo wenza ntoni lo mfo le ngelosi lo mprofeti walibona elizwi layo lishukumisa imigubasi yetempile yakukhwaza uyingcwele 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 uyawuvuma imikhosi yaze yancancazela into yaze yakhwaza kwakhona uyingcwele 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 uyawuvuma imikhosi yaze yancancazela into Isaiah wathi athi ke mna umprofeti umprofeti ongcinelweyo ezelwe ngumprofeti umprofeti ongomkhulu weBhayibhile waze wathi athi ke mna ngoba amehlo am abone ubuqaqawulo bukaThixo mjonge nje la mprofeti ezithoba umprofeti indoda elalisiza kuyo ilizwi likaThixo kodwa yathi yakubona umbono usenzeka yathi athi ke mna ngokuba ndime kufutshane kakhulu ndade ndabona ubukho bukaThixo abantu bakuthi basemelika namhlanje bangakubona oko baphume bahambe bakuhleke nyaniso leyo wathi yakubona umbono ubonakaliswa umbono obonakalisiweyo owuThixo ibanenxeba kweli hlabathi linezono umbono obonakalisiweyo wakukhwaza athi ke mna ngokuba ndiyindoda imlomo inqamba ndihleli phakathi kwabantu abayilomo inqamba andifanelekanga konke akukho nto ilungileyo kum kulungile ke uthi makabonge uThixo ndingowebandla lamarhafu amoyise lamabhaptisa abakwamoya akufuneki ndihlale ndimamele loo nto ungakanani umahluko okhoyo onjani wona umahluko uyakukhumbula ke lo mprofeti owayebizwe kwasesizalweni sakhe waza wangqinelwa enyulelwe kwisikhundla sakhe wangaphambili wabe ke efuna inyaniso ube kunye nokumkani wayekhe wayibona imisebenzi kaThixo ibonakalisiwe kodwa kwakufika umbono otyhilekileyo endaweni yokuimphakamise loo nto wathi athi ke mna andifanelekanga konke ndivelelwe ke ngoku ngokuba amehlo am abone uzuko lukaThixo thina ke singalubona uzuko lukaThixo sibuye sijike sithi ligquba labazendlungcwele abantu abaphambeneyo akumangalisi ukuba singahambeli indawo nje ngoku khumbula ndandixelela ukuba xa ndisihla ndisisa apha ukuze ndibe nento endiyithethayo yinto eya kubanceda abantu ewe sifanele ukuba sibe siyihlonele sifanele ukuba siyinike yonke nje intwana yentlonipho esinako ukuyinika xa sibona umbono otyhilekileyo ovela kuThixo uthetha sisazi ukuba ke inyaniso athi ke mna watsho uIsaya ndisendwini ngokuhlanje okanye namhlanje nokuba kuxesha nina ndaye ndibona uzuko lukaThixo ndibona ingelosi ithetha ndibona kukho into eshukumayo kwakhona ndikhangela phaya phezulu ndibona uThixo obonakalisiwe kanye kule ndawo athi ke mna ngokuba ndiyindoda yomlomo inqamba ndaye ndihleli phakathi kwabantu abamilomo inqamba khangela ukuba kwenzeka ntoni na wenza ntoni wabonakalisa Isaya umprofeti ukuba abantu bayakuhlonipha bayakuba nentlonipho phambi kwakhe intlonipho nokuthobeka uze kwakhona kube semsebenzini nyaniso leyo qalise ukusebenza njengala mfazi wayesequleni wathi akubona kukho into eyenzekayo mzalwana wayenamaphiko amabili wabaleka wemkangawo ngokukhawuleza okukhulu waphuma ukuya apho kwelo kuqula likayokobe ukhala omanzi angcolisekileyo babexokisana ngawo kodwa wathi akusela kulo mthombo wobomi waqalisa ukusebenza ngokukhawuleza okukhulu akazange athi mhlekazi nceda undixelele ukuba wayifumana phina imfundo yakho wayifumana phi le nto wayifunda njani le nto okanye wazinjani ukuba bendinamadoda amahlanu wazinjani ukuba yintona undonakele kum wazinjani ukuba ndingumfazi wasesamariya uzazinjani ezi zinto akazange abe nambuzo wathi nkosi ndiyaqonda ukuba ngumprofeti siyazi uba xa ithe wafika umesiya uyawusixela ezi zinto owu nkosi wayiqonda ngesibhalo loo nto waza wathi ndiyazi ukuba xa ithe wafika umesiya uyawusixela ezi zinto wathi ndinguye waqalisa ukusebenza wehla ngqo wangena esixekweni wayebalekanga ngoko wayenako wathi zani nibone umntu ondixele izinto endakha ndazenza engebi nguye nalo mesiya akubona inyaniso akazange azange ukuthabatha ibhola wakodwa waqiniseka ngokuyinika intlonipho eninzi waye wayeqiniseke ngokuyinika inkxaso eninzi kuba wehla wangena edolophini esithi yizani nibone zani hambani nam uzuko ndiziva ndinjengomzenzi ngcwele ngokuhlanje ewe mhlekazi ukuba indlela oziva ngayo leyo xa ungumzenzi ngcwele mandibe nguye emhlekazi ndiyazi ukuba uyinene ndiyazi ukuba ulapha ndiyazi ukuba kwalaa mesiya mnye ndiyazi ukuba laa thixo mnye laa kristu mnye ulapha kanye kule ndlu incinci ndala ishushu ngohlwanje ndinganibonakalisela khangela nantsi ingelo yesho inkosi ime kulaa kona kanye phezu kwalaa ndoda ihleli phaya igama layo ingumfundisi umnumzana wit uvela Virginia kunjalo ukhathazwa yinkathazo yemithambo oluvo ukuba uyakholwa ngentliziyo yakho yonke ungagoduka uphiliswe uyayikholwa mhlekazi uhleli phaya igama lakhe ngumoraya uvela e-Illinois uninkathazo yethumbula ngasemva ukuba uyakholwa iloo nto mhlekazi uyayikholwa loo nto andazani nawe uyakholwa iloo nto iyakumka kuwe halleluya
when the coal of fire had touched the prophet making him as pure could be when the voice of God said who will go for us then he answered here am I send me no matter what the persecution
akunamsebenzi noba intoni na intshutshiswa akunamsebenzi noba intoni namnqambezo thuma mna ndikho akunamsebenzi noba bangaphi na abakudanisayo noba bangaphi na oku nokuya okanye okunye thuma mna
That same Messiah.
Usekwangla Mesiya munye.
He's right here now.
Ulapha kanye ngoku ngiyambona kwakhona. Amen.
What is it?
Intoni na namfazi waqalisa ukusebenza.
She got them wings and began to fly.
Wayena lo maphiko waqalisa ukubhapha, waqalisa ukusebenza ngokukhawuleza okukhulu.
When the apostle Peter.
What apostle Petros? Wathi kumthabatha elizwini lakhe uThixo ngenye imini phaphandle lwandle. Wayelobe bonke busuku akabamsanto.
And Jesus comes to
Waza weza kuye uYesu wathi Phoseleni kwele icala lomkhombo umnatha wakho wathi Nkosi ngumlo yazazi ixesha ezitya ngalo nezingatyiwo ngalo yazazi apho sikhoyo nalapho singekhoyo kodwa ndilobe busuku bonke andabambisa nentlanzi encinci le ngoku uba uthe uphose ngaphaya ndiyazi ukuba ukho ntlanzi phaya kodwa ngelizwi lakho Nkosi ndiza kuthoba umnatha wenza ntoni ke wazifaka emsebenzini amen ukuba ukabhaptizwa egameni likayesu lixesha loba ungena emsebenzini uba ulungujele nkonzo ube ungamazi uthixo ngobhaptizo lukamoya ingcwele lixesha lokungena emsebenzini akunjalo gquma ubuso bakho ngentlonipho ngoba amadolo akho uqalise ukusebenza ukuba umazi uthixo uqalisa ukusebenza yathi indoda imfama eyingena kubona uyesu akuthetha nayo watshica edakeni walubeka emehlweni ayo wayenza wayiphile iphiliswe wathi akwenje njalo yaqalisa ukusebenza yalubabaza udumo lwakhe ayizange izame ukuthabatha ibhola kodwa mzalwane yalusasaza udumo lwakhe ukuze zonke iingingqi ezazikufutshane yenza ntoni ke yaqalisa ukusebenza ngaxesha lithile indoda imfama yaphiliswa baze bathi laa ndoda ingoni awuyazi nokuyazi yathi ukuba ngumona okanye hayi andazi bendiyimfama nje kungoku ndiyabona yenza ntoni yaqalisa ukusebenza yiloo nto elisole yona ibandla sinako kakhulu ukuzimilisa sinaso kakhulu isidima sehlabathi siswele ukungena emsebenzini amen yalusazala udumo lwakhe kwindawo yonke aba bantu phaya ngepentekosti babengazi kakhulu babengakwazi nokusayina namagama lawabo abanye babo babesoyika bangena kwigumbi eliphezulu kodwa ngenye imini benza ntoni benyuka baya phaya ngokuthobela ilizwi lakhe bathabatha ilizwi lakhe oh ukubanje abantu banamhlanje bebenokuthabatha ilizwi lakhe ngoko bangaqalisa ukusebenza hlalani kuwo umzi iyerusalem uluka isesubeabnesine ivesi ma9:9 niyakwamkela umoya ingcwele emveni kweli dinga emva kokuba umoya ingcwele uyakuhla phezu kwenu naye niyakuba ngamangqina am zenzo isahluso sokuqala ivesi yesibhozo uluka isahluso ma24 ivesi ma9:9 wathi yabonani mna ndilithumela kuni idinga likabawo ke ninahlalani kuwo umzi iyerusalem nide nambathiso amandla aphuma enyangweni ixesha lingakanani iyure enye iyure ezimbini imihla elishumi inyanga ezine inyanga ezintandathu kwakungenzi mahluko nide lixesha lingakanani elo nide kuphela xa ucela nantoni nakuthixo hlala apho kanye ade amen hlala ade ade athini ide yenzeke yibange kholelwe bambelela kuyo yiya usebenze ngina ngayo ngina musakoyika qalisa ukusebenza bedumisa bebonga uthixo ngenxa yantoni yedinga babesazi ukuba lifanele ukuba lenzeke Nanso ke qalisa ukusebenza. Hamba umthumisa uThixo lidinga lizaliseke unalo idinga. Uba uyakholwa uba uThixo uyaphilisa, hlala ekusebenzeni. Uba uyakholwa uba uza kubiza uphume ngoku kwaye ubambelele kuye, hlala ekusebenzeni. Amen. Hlala usebenza, unamaphiko amabini ngoko ke wasebenzisa, hlala usebenza. Washukumisele ngasemva nangaphambili. Nkosi ndiyakholwa, Nkosi ndiyakholwa. Awunokwaza nje uthi uncwele, uncwele, uncwele. Kufanele ukuba uthi Nkosi ndiyakholwa. Hlala ekusebenzeni. Amen. Bahlala ekusebenzeni kwade kwavela isandla esivela ezulwini sinjengoma uvuthuza ngamandla. Kwaza ke ngoko kwakho ukusebenza ngeneni. Baqalisa ke ngoko ukusebenza. Mzalwana dade, into esiyibona isenzeka kwezi ntsuku zidlulileyo ifanele ukusibeka ekusebenzeni.
Amen.
Sifanele ukuba semsebenzini, injalo kanye loo nto. Sihlala nje ngokungathi ibiyinto ethile kuze kulunge. Abantu bahlala nje, abantu bangependekosta. Inkosi iyakuba nento eyenzayo bathi ilunge kanye laa nto. Oh bethu, akukhangeleki njengeserafi ehlala kufutshane noThixo kangako. Kunjalo isithunywa esikwasondele kakhulu kuThixo uba ngumntwana wakhe phezulu ngaphaya kwesibingelelo sophethu. Iserafi zikwisibingelelo sophethu, kodwa wena njengonyana nentombi uya kufika kanye ebusweni bukaThixo. Akufuneki uye ngambingeleli uthile, nazo zonke ezi zinto nguye mbingeleli wakho, yabona, kanye phaya ebusweni bakhe njengonyana nentombi. Bazalwana, yakholwa ukuba sinokungaphezu kwamaphiko amabini. Amen. Sinomoya oyingcwele, injalo loo nto. Kodwa sifanele ukuba semsebenzini ngentlonipho nentobeko, hayi ukuba semsebenzini ngokuzama kutyhala into ethile komnye umntu, kodwa ngengako intlonipho nentobeko ukuze sibe semsebenzini sithi, athi ke mna sibone ubukho bukaSomandla, siyibonele imibono isenzeka kanye le nto wayithethayo. Imisebenzi endiyenzayo mna niyakuyenza nani, nemininzi kunale niyakuyenza ngokuba ndisiya kubawo. Sibone emininzi kuneyakhe yabhalwa, kulungile. Sibone emininzi ngakumbi isenzeka kwinkonzo enye ngezi zinto kunaleyo ibhalwe eBhayibhileni. Kunjalo kanye emininzi ngaphezulu kwinkonzo enye kunebhalweyo kulaa mashumi amathathu anesithathu anesiqingatha iminyaka yobomi bakhe. Injalo loo nto. Yicinge nje, siyibone ngalawethu amehlo, siyibonile isenzeka, siyibone icelwa kwangaphambili isenzeka, sayikhangela isiqhwala imfama bangakwazi ukuhamba bashwabeneyo. Izinto ezicelwe kwangaphambili zazenzeka kanye akwabikho nendawo, ayizange ayisilele. Mzalwana, loo nto ibifanele ukusibeka emsebenzini ngentobeko nentlonipho. Ukusukela phaa emva kanye kumaxesha eBhayibhile, ngexesha intsika yomlilo yayindanda phezu kwesirayeli yaze yenziwa inyama yahlala phakathi kwethu ndaphuma kuThixo ndibuyela kwakuThixo. UPawulos ongcwele wayibona wawangobuso umfundisi omkhulu njengoPawulos owafundiswa phantsi koGamaliyeli. Wagqusha eluthulini wakhala, Nkosi, Nkosi, ungubani na ndilungele ukuhamba? Indoda enkulu, into awayeyiyo, isifundiswa, waza wazithoba ngenxa yokuba wabona intsika yomlilo. Asiyiboni kuphela ngamehlo wethu ihambahamba phakathi kwethu, kodwa siyifumene kwakhona nangokwezenzululwazi. Loo nto ifanele ukusifaka emsebenzini. Siyibona isenza izinto ezinye nezi eyazenza phaya kudala, isazenza nanamhlanje, idinga likaBaba. Oh, intoni izele ukungqinela ilizwi, ukubonakalisa ukuba ilizwi linjalo. Loo nto ifanele ukulifaka emsebenzini bandla, awucingi njalo? Ngamabini yagquma ubuso bayo ngentlonipho, ngamabini yagquma iinyawo zayo ukuthobeka, ngamabini ke yaqalisa ukusebenza. Yahamba yasifaka emsebenzini. Ngoku besifanele ukuba semsebenzini ngokuhlonela ilizwi, besifanele ukubaxelela abantu imiqondiso yokuza kwakhe ivela kuyo yonke indalo. Siyibona izivelisi elizwini, siyamva umoya ongcwele esiza esixela izinto ezithile eziza kwenzeka. Kungengaphezu kweminyaka engamashumi amabini eyadlulayo kanye apha kwesi sakhiwo sinye, wasixela ngokungena kukamongameli uKennedy, wasixela kanye into eyakwenzeka kuba abafazi nokunjalo uya kufakwa ngabo lo mfo kanye nento ayakuba yiyo. Esiyazi ke lonke elo xesha wasixela kanye le nto iyakwenzeka yiyo le ke namhlanje. Nantsi laa nkomfa isiza, umanyano lwebandla nako konke kuhlangana. Kutheni oko kungasifake ekusebenzeni nje? Injalo loo nto. Ilizwi nelizwi kanye njengokuba wayetshilo lizalisekile kanye ngathi oko kufanele ukusifaka emsebenzini. Njengomprofeti sisibonile isiphumo okanye ukuza koko kumkayo, ukuphika, ukuphakanyiswa kwamahlelo elahlekelwa indawo yawo. Njengokuba uIsaya wemayo phaya wayeyindoda yehlelo indawo yokuqala, wayethembele ngokumkani ngenxa yoba wayeyindoda elungileyo, kodwa wayibona into eyenziwa kuziphakamisa kuye, wamkhupha ecaleni ngaphakathi. Kwaye sikubonile into ekuyenzileyo ukuziphakamisa kwamahlelo ebandleni, kuyikhuphe eqongeni le nto ibizwa ngokuba libandla lobuhlelo naphakathi. Ngixelele nje apho lakha lavuka khona elinye lawo emva kokubaliwile. Liphi apho likhoyo? Khangela emva kwezembali zonke ubone nalithina ibandla elakha lawo. Lathi nje lakuzenza umbutho lawa alizange liphinde libuye kwakhona. Uziya akazange abe abuyele etempileni kwakhona. Waba ngonechenga imihla yakhe iphela wazangcwatywa engonechenga. Ewe umsekazi. Ngoku umprofeti wayibona into eyenziwa koko. Wayibona ukuba into eyenziwa koko kuziphakamisa. Ngoba si mhlawumbi phantse wonke akho mntu unokungena ehlelweni lethu ngaphandle kokuba avavanywe ngugqirha wengqondo ukubona ukuba impilo yakhe yasengqondweni intle na okanye hayi. Ufanele ukuba abe ne-DDT i-PhD ngaphambi kokuba abe nako kwa ukuza kumathethe nathi. Iibhodi zethu azinakumthatha ukuba kanjalo. Oh Nkosi, elona lingcono iqela elizweni liyeza. Khangela iimoto eziphaya ngakulaa ndawo yethu.
There are Cadillacs and Rickenbackers and so on.
Ukho iCadillac neRickenbacker nezinye ezinjalo.
Siyibonile
loo nto isifa. Siyibona ifika. Kwaye yonke loo nto seyizele ukubalelelwa. Seyenziwe izilonda. Yenziwe izilonda ezibi igcwele njengokuba ibiza ngako iBhayibhile. Izilonda iyonke ngokupheleleyo iyanuka. Injalo loo nto xa sithetha ngokomoya. Ndiyayitsho loo nto, yabona. Siwabona ephuluka kukubambelela kwawo, ukubambelela elizwini likaThixo, ephakamisa imigaqo.
What did we see it do? Struck with leprosy.
Sibona kusenza ntoni oko? Abethwe ngeqhenqa, ungakholwa, ha? Oh Nkosi, oh Nkosi. Njengo Uziya wazama ukuthabatha indawo yomthanjiswa yesikhundla somthanjiswa emva kokuba sele ebethiwe, waza wafumanisa ukuba akasiphumelelanga. Sizibonileke ezicawe zizama ukuthabatha indawo yesikhundla sokuthanjiswa sokushumayela ilizwi likaThixo, sazange olova abakhohlweyo nalo. Aziyazi into ezimele ukukuyenza, ulibeka phambi kwabo ilizwi, abayazi amabayenze. Yinto eyoyikekayo. Sikholwa ukuba loo nto yayiye omnye umhla. Yintoni na? Bakhohliwe. Ungathini ukubamba isikhundla somthanjiswa kaThixo uze ulikhanyele ilizwi lakhe elithanjisiweyo elinguye buqu ekwimoya yelizwi? Ungathini ukuphika ukuba ilizwi linyanisile ube usathi uthanjiswe ngomoya? Inye kuphela into yakubonakalisa ilizwi likaThixo ngumoya oyingcwele ngokwakhe. Akufika ke umoya oyingcwele uya kuzithabatha izinto zam anibonise zona. Njalo loo nto. Ungayithabatha njani indawo yesikhundla somthanjiswa uphinde ube ngomgaqo okanye ihlelo? Afile! Into okumele kukuyenza kukuwa phantsi ukhale uthi, Nkosi Thixo, yindoda emlomo inqambi. Ewe msekazi. La mahlelo azama ukuthabatha indawo yebandla elingcwele. Siyakholwa kuThixo oyise unamandla onke, umdala wezulu nomhlaba, nakuYesu Kristu unyana wakhe. Siyakholwa kwibandla elingcwele laseRoma elikwilizwe lonke nakuzo zonke ezi zinto zahlukeneyo. Siyakholwa ubudlelwane babangcwele. Ndiyakholwa ubudlelwane bukaKristu. Ewe msekazi. Ndiyakholwa ukuba abangcwele baseqaqawuleni ngokuqinisekileyo kwaye ndiyakholwa ukuba sinomlamelo omnye phakathi koThixo nabantu. Ewe mhlekazi. Apha iBhayibhile iyayiphikisa loo nto. Bathi ke iBhayibhile leyo nguThixo lo. Ulizwi wayenguThixo waze ulizwi waba inyama wahlala phakathi kwethu. Ngoku ilizwi lisenyameni yethu lizenza ukuba libonakaliswe lithanjiswe ngumoya oyingcwele. Lixesha lokuba siye ekusebenzeni. Njalo loo nto.
The effects of the vision upon the prophet. Oh my.
Iziphumo zombono umprofeti. Oh Nkosi. Zambanga ukuba avume ukuba wayengumoni. Umprofeti othanjisiweyo. Wathi ndiyindoda emlomo uyinqambi. Andilunganga. Ndenze ungalunganga. Ndiyinqambi okwam. Wayengumoni. Wavuma izono zakhe.
Yes, sir. Calls a prophet of God to confess.
Emhlekazi. Kwenzeka ukuba umprofeti kaThixo avume ukuba wayengumoni. Yinto eyenziwa ngulombono mbono leyo. Umntu oyi-DDD PhD ethile uya kuwuhleka obekufanele ukuba ungowesifundisi senkonzo ethile. Uyivile into ethethwe ngumfundisi omkhulu wamaRoma olwasasazo lwendaba namhlanje. Uthe kukho abathile abafundisa ukuba ukubuya kwenkosi kuza kufika msinyane. Uthi kodwa kakade kufanele siguzule elo qela. Sifuna ukulumanya unqulo lwehlabathi ngokuqinisekileyo kanye.
Fall asleep now.
Nina bantu ningahlelwa ubuthongo ngoku. Le nto isondele kunokuba nicinga. Lo mfo unjengalo wakanye wayengamazi uYosef. Yes. Khangela. Abanye bangena kanye ngokunobuqhinga kangangokuba benokuba nako. Banayo indawo yokubambelela kanye kulaa ndawo yokugqibela apho bayokwenza khona umfanekiso walo ngokuthabatha umanyano lwebandla. Balenza ukuba lithethe kanye njengoba irhamncwa lathethayo. Balinike amandla okutshutshisa bonke abantu abakholwayo. Lize liguqule amaxesha nemithetho kaThixo kanye le nto yathethwayo. Siza kufika kuloo nto ethubeni. Seliphele kakhulu ixesha ngokuhlwanje kodwa niyayazi phofu.
Yes, sir. It caused.
Eh, umhlekazi. Yamenza ukuba avume ukuba ungumoni. Ngoba ukuba yayingaba babizwa njalo namhlanje, babe nokuthi ulungile, ndingugqirha uzibani bani. Ndaka ndeva ubishop esithi, ndakufika ezulwini, yayazi into endiza kuyenza. Wathi, ndiza kuya kuYesu. Ndithi, uyandazi uba ndingubani na? Ndingubhishophu uzibani bani. Wathi, ewe, ndaka ndamva umama ethetha ngawo. Wathi, abantu abakholelwa iBhayibhile bafana nokuyalula kumanzi anodaka. Awuzazi nalapho uyakhona. Awucingi njalo, nguye umkhokeli wam. Ndiza kushumayela ngaloo nto ngokuhloka ngomso. Ewe mhlekazi. Uya kukhokela akuweze kuwo wonke amanzi anodaka. Akuwelwa kuzo zonke izibatha eziyingozi, nakuzo zonke iindawo eziphakamileyo, nakwiindawo ezisezantsi. Nokuba kuphi na, uya kundikhokela ndiweze umlambo wokufa. Amen. Oh, ewe mhlekazi. Uya kukhokela. Xa kufika ukufa, ndikoyika bubi ngokuba unam wena. Ewe, nokuba ndihamba emfuleni wethunzi lokufa, andiyikoyika bubi ngokuba ulapho wena. Ukuba ndithenda zandlala kwela bafileyo, watsho uDavide, nako yena ekho. Okanye ukuba ndithenda thatha amaphiko esifingo ndaphaphazela ndemka, ukhona lapho. Kwam ukuze ndingahlukunyiswa. Amen. Oh, Nkosi, wathabathe loo maphiko ungene ekusebenzeni ngawo ngoku. Ewe mhlekazi. Umprofeti waqalisa ukusebenza ngokukhawuleza okukhulu naye, waya emadolweni. Waza wathi ndiyindoda emlomo inqambi. Kwaza kwathi nje kuba avume izono, kwafika ke ngoku uhlanjululo. Kufuneka uvume kuqala. Ndifuna ukuba uqaphele. Wathi lo mprofeti, yicinge nje, ingenguye. Umntu owayeme kunye norhulumente womanyano, umprofeti ongqinelweyo. Kwathi nje ukuba abone laa mbono wokuqala, wayengazange wabone mbono ngaphambili. Wayenokolunye uhlobo. Wayekuva ukukhokela kukaThixo ehamba ngokwelizwi, kodwa ngeli thuba yayingumbono otyhilekileyo. Waza wakhala ndiyindoda emlomo inqambi, ndaye ndibonke abantu aba bantu bazinqambi. Athi ke mna kuba ndibona ubuqeqelo bukaThixo bubonakalalisiwe. Ke thina sibujonga nje besifanele ukuba siyabhabha simke, yabona? Ndiyindoda emlomo inqambi. Wehla waya esimingelelweni waze wathi, ndiyindoda emlomo inqambi, Nkosi, ndingenza ntoni, ndingenza ntoni ngokuba ndikubonile ubonakalalisiwe apha. Ndibona ingelosi iyingcangcazelisa le nto. Ndiyibona ithetha, kwakho into eshukumayo phaa ngasemva. Amen. Ndiyathemba ukuba ndilalanga. Oh, Nkosi. Ithetha kwaza kwenzeka. Uzuko. Kwenzeka ntoni? Sifumanisa ukuba wavuma izono zakhe. Kwaza kwathi nje akuyenza loo nto, elalizwi likhulu belithetha labhabha lehla, lambamba ngesandla, lathabatha isithabatho, lathabatha ilahla, lalibeka esandleni sakhe, leza lalibeka emlonyeni kaYesaya, lamhlambulula. Qaphela, ayizange imthume ukuba emke ayokufuna isidanga se-PhD. Ayizange imnike incwadi yemithetho ukuba ayifunde. Kodwa yena uThixo wayibonisa umprofeti ukuba awakho amandla okuhlambulula kungomlilo ophuma esibingelelweni. Amen. Indlela kaThixo okuhlambulula namhlanje asikokucandzeleza umgaqo okanye ukujoyina icawe. Kungamandla kamoya ingcwele nomlilo ohlayo ohlambulule umntu kuko konke ungakholwa kwakhe. Amen. Indlela kaThixo okuhlambulula umprofeti kungomlilo, hayi ngomgaqo. Angazi ntoni umprofeti ngomgaqo? Uza kusetyenziswa nguThixo. Ilizwi laliza kubonakalaliswa ngaye, ngoko wayengena kumnika umgaqo. Wayeya kube ebambelele kuloo mgaqo. Ngoko ke wathabatha umlilo ophuma esibingelelweni wamhlambulula umprofeti. Ukuvuma izono kuqala, ize be kukucocwa ngomlilo. Uzuko kuThixo. Oh, khangela. Ukuvuma kuqala, ukucocwa kwesibini, umyalelo kwesithathu. Amen. Nantso ke. Qala vuma. Andilunganga. Okwesibini ukucocwa, ukugwetyelwa, ukungcwaliswa nobhaptizo lukamoya oyingcwele. Yabona? Uvumo lwezono, ukucocwa nokuyalela. Hambani ngoko niye kulo lonke ihlabathi nizishumayele iindaba ezilungileyo. Nantsi ke imiqondiso yokulandela nawe bakholiweyo. Amen. Emva kovumo lwezono kuza ukucocwa, emva kokucocwa kuza ukuyalelwa. Shumayela iindaba ezilungileyo, philisa abagulayo, akunamsebenzi noba babesithini nabantu. Ekugqibeleni laa mprofeti mncinci uthandekayo wafa phantsi kokutshutshiswa ngokuthi asarhwe abe ngamasunzu ngesarha. Khumbula, kwaba xa uIsaya wenza isivumo sokuba wayengalunganga. Wayengalunganga ngokupheleleyo, wayethembele ngomgaqo wakhe, yabona? Ayame ngengalo yomntu, umcimbi owenziwe ngabantu. Wayebone ukumkani, owayeyindoda ebalulekileyo, wayeyindoda ekholwayo, kodwa wabona ukuba bonke abantu bayakusilela, yabona? Kodwa wathi akuguqula oko, wakhangela apha phezulu, waza wabona umbono wokuba wayengubani na uThixo. Emva koko wathi, ndifuna ukuvuma ukuba andilunganga. Lami kako mitala ina kwa sasebenza ando. Kuba seifile ya silela. Yabona, ibetwenge kenge. Kodwa ndibone ukakalu kathixo ubonakalisiwe umgaqo awunakuyibonakalalisa loo nto umgaqo awunakuyithetha ngolwa hlobo umgaqo awunakuyenza ngolwa hlobo kuthabatha ukristu ukuyenza ngolwa hlobo ngoko kwathi nje ukuba ayibone loo nto wathi ngoku beningalunganga konke nkosi kwaze ke kweza ecocweni kwaza ke ngoku kweza umyalelo ow nkosi kwaba ngoko ke ukucoco kaisaya wathi akukhwaza uthixo ubani na ondiyela yangu Isaya wathi nkosi ndikho thuma mna umprofeti ocociweyo ow awuyiboni ke impembelelo musa ukuthabatha impembelelo kamasela ndiyathemba ukuba elo gama lomntu olapha elo musa ukuthabatha amagama impembelelo yentombazanana ohamba nayo kwisikolo semfundo ephakamileyo okanye esikolweni esiqhelekileyo okanye ummelwana othile ozichebileyo iinwele zakhe anxibe ibhulukhwe ezimfutshane musa ukuyithabatha lo mpembelelo musa ukuyithabatha impempelelo yomlungiselelo wemigaqo ethile olukhanyelayo ilizwi likathixo akunike umgaqo musa ukuyithatha lo mpembelelo kodwa imaphaya ude bubone ubuqaqa bukathixo busiwa ubone into ithile ishukuma ngeziphumo zayo uyibone kanye ngale ndlela uthixo ayithethe ngayo ukhwaze ukhale athi ke mna nkosi bendingalunganga ndicoce ngoku nkosi ndicoce moya kathixo ophilayo ndiwele ngokutsha.
When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure could be. When the voice of God said, who will go for us? Then he answered, Master, here am I. Send me.
Waiselelungile. Kwakukho into ayibonileyo emhlekazi. Izigidi ngoku ezizonweni nehlazo ziyafa. Phulaphula usizi lwazo nesikhalo esirharha. Ncama mzalwana ncama usihlangule.
Quickly answer.
Khawuleza uphendule uthi nkosi ndikho kukho into efanele ukwenziwa liphelile ixesha kunoba sicinga ukuba kunjalo wanga umbono kathixo ungabaphembelela kangako abantu ngokude babone ukuba kwalaa thixo wayesetempileni kunye noisaya ukwanguthixo omnye kwindawo yakhe engcwele namhlanje ukwindawo engcwele kamoya oyingcwele ungumoya oyingcwele wakhe waba inyama ngoku ungumoya ohambahamba phakathi kwabantu bakhe ezibonakalisa ephilile engengomgaqo ufileyo kodwa ingukristu ophilileyo inguye izolo namhlanje ngona phakathi. Oh, Isaya, phendula ngokukhawuleza. Nkosi ndikho thuma mna. Masithandaze. Intloko zethu sizithobile.
When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure could be. When the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, here am I, send me. Together, speak my Lord, speak my Lord. Speak and I'll be quick to answer thee. Speak my Lord. Speak, my Lord, speak, and I will answer, Lord, send me.
Ngoku isene kwa ngumelwane wakho, isene kwa ngumfazi osebenza naye, indoda osebenza nayo.
There are millions now in sin and shame are dying, in creeds and denominations. Oh, listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to their rescue. Quickly answer, Master, here am I. Speak, my Lord. Speak. I saw a vision from the Lord. I saw it happen. Can I'll be quick to answer? He's already spoke now. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer, Lord, send me.
Ngoku intloko zethu zithotyiwe ngaba ngokuhlwanje njengoba bendilixelele ukuba ndiyehla ndizama ukufundisisa into endicinga ukuba iya kunceda.
You've seen that prophet. He was a great man.
Nimbonile la mprofeti, wayindoda inkulu, wayezalwe into yokuba ngumprofeti. wafumanisa ukuba uthabathe indlela engeyiyo wayayame ngengalo kauziya ukumkani wabona ukuba awunako kwayama ngengalo yenyama iyatshabalala yinto engalunganga kodwa khangela phezulu ubone uthixo ehleli phezulu etroneni yakhe khangela phaya phezulu kuyesu wathi isendim izolo namhlanje ngonaphakade mvumela kuthabathele phezulu kumoya khangela nje ubone ukuba akasenguyena izolo wathi la isaya mncinane akubona umbono kathixo usihla ungena etempleni wayesele lungele ukuvuma ububi bakhe wayelungele ukuvuma ukuba akukho nto ilungileyo konke wakhe wayenza waza ke ngoko wabhabha ukuya esizweni wenza yonke into eliyayilungile ngoko yonke into wayenokuyenza wade ekugqibeleni wabutywina ngegazi lakhe ubungqina bakhe ndiyacinga ukuba ingaluluvo lwethu sonke olo bangaphi abaziva bethanda ukuthi naku thixo bathi oyakuthanda ukuba uya kuthi kuthixo ndim lo ndikho thuma mna phakamisani izandla zenu ndim lo ndenze ndingqine kwindoda ethengisa ubisi mandingqine kuye nabani na endinako kubekho into endiyenzayo makubekho into endiyenzayo nkosi andingo andiceli ukuba ngumshumayeli andiceli ukuba koku kodwa nkosi ukuba ndingumlimi ndenze ndibe ngumlimi oya kungqina kumlimi ongummelwano wam mandibe ngumlimi oya kuthi xa athengisa isivuno sakhe ndibe nokungqina kophatha isivuno mandibe ngumlimi ukuba ndingumfazi mandingqine kwindoda ethengisa i-inshorensi mandingqine kwindoda ethengisa ubisi kwinkwenkwe ethengisa iphephandaba makubekho into endiyenzayo nkosi ndenze ndiye ebumelwaneni ndibabalwe ngodade wethu lo ulapha ebumelwaneni umbiwonayo mandimnike ubungqina ngobumnandi mandibugqume ubuso bam ngamaphiko am entobeko mandizigqume ngokunjalo iinyawo zam mandibe nentlonipho ebusweni bakho kodwa ndithume ngamanye amaphiko amabini nkosi ngokukhawuleza kumntu othile ndikho thuma mna thuma mna
In this respect, let's all stand then and make ourselves a consecration service to God.
Ngenxa yokuke masime ngenyawo sonke sisenzele inkonzo yokuzinikezela kuThixo. Onamandla onke ulapha. Niyakholwa ilonto? Sikubukho bakhe obungcwele, ningalilibali lonto ngoku. Ubukho bakhe bulapha isebubo kanye njengoko. Ngeliphandle kusukela oko ndithende mapha, ndibone isine okanye isihlanu semibono sele isenzeka. Njalo lonto, njalo lonto. Mabe ngaphezu kwesibini okanye isithathu abantu abangabalapha enkonzweni abangakhange bathethe nanto kodwa bulapha isebubo kulungile ngoku into esifuna ukuyenza eloku ningendlela yakhe masizinikele kuThixo
we see the sign appearing of his blessed coming lo and behold the fig leaves now becoming green the gospel of the kingdom has gone to every nation and we're near the end can be seen
unjalo kanye unjalo
Then gladly away we'll herald the message of his blessed appearing. Soon he's coming in glory to tell to one and all. Then awake ye saints of the Lord while slumber when the end is nearing. Let's get ready for that final call. Amen.
Amen.
Nations are breaking. Israel's awakening. She's a nation now. The signs that the prophets foretold. The Gentile days numbered with horrors encumbered. You see it coming
out. Ngibona isizapha phesheya. Azozo zothwa ngawona mabandla.
Return, O dispersed to your own. The day of redemption is near. Men's hearts are failing for fear. Be filled with His Spirit. Your lamps trimmed and clear. Look up. Your redemption is near. False prophets are lying. God's truth they're denying that Jesus the Christ is our God.
Niyazi babanjalo.
But we'll walk where the apostles have trod. For the day of redemption is near. Men's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up. Your redemption is near. Wipe off that denomination.
Wosule uphele lamsi wobuhlelo. Wosule kuphele okwakujobeka kwihlabathi. Igazi lika Yesu lingaphezulu kokwanela ukucoca. Khangela phezulu izibane zenu zikhanye. Thabatha lo maphiko ubhabhe uye emntwini khona ngoku. Masiphakamise izandla zethu ngoku sithi, Thixo ndim lo thuma mna.
Heavenly Father,
bawasezulwini ndizinikela kuwe ngokuhlwa njenkosi kunye nelibandla emva kwalo myalezo unqwabalala ulukhuni ndikho nkosi thuma mna nali ibandla lam nkosi bangabugquma buso babo ngentlonipho bangangazigquma iinyawo zabo ngentobeko bangakanenkuthazo yokubhabha nomyalezo ngokukhawuleza baye komnye umntu siphehoko nkosi bangabangangqina ngokunencasa babeyityiwa yehlabathi enomsindisi wayo kuyo Nkosi Thixo, ngumnikelo wethu lo, ngumnikelo wethu lo, ngumbulelo wethu lo, koko sikunqwenelayo oku Nkosi. Sithume ngokuhlanje umntu olahlekileyo. Singangabatsala enkonzweni ngomso kwindawo ethile. Singangabafundisa indlela yenkosi. Mangangasindiswa Nkosi kuba liphelile ixesha kunokuba sicinga. Siphe oko Nkosi. Singanganyaniseka koko ezintliziyweni zethu njengoba siyithetha ke Nkosi. Thabatha ilahle lomlilo kamoya oyingcwele msuka esibingelelweni esiseCalvary. Chukumisa yonke intliziyo nemilebe ngokuhlwanje Nkosi. Ukuze singathethi uxoxo ukuze sithethe inyaniso sithabathe ngokuhlanje Nkosi njengokosi njalo asingobashumayeli sonke asingobaprofeti sonke asingabo abathetha ngelwimi sonke asingabo abimisebenzi yamandla sonke kodwa sonke sinayo into yokwenza sibonise ukuba iphina Nkosi singcine sicule indumiso zakho njenge sonke phezu kwamanzi ke kuyakubuya ngemini ethile uzuko siphe oko Nkosi sithi aba Sithume kumamelwane bethu naphina apho sinokuya khona. Abantu bakuthi sibaxele ngokuza kwenkosi siphelonto bawo. Sisikelele ngoku sanganganokuphumula kwanele emzimbeni yethu ngokuhlanje. Singangavuka size enkonzweni kusasa. Wanga ungathetha ngamandla kakhulu ngomso ukuze ungashina linye litye lingangcwalisekanga. Ukuze wonke umuntu abe nokwazi ukuba ungenwa njani nakoku. Sifundise Nkosi silindile. Sifundise ngomso kusasa ukuba singafika njani na kumlinganiselo ozeleyo apho siya kuba ngonyana nentombi zikaThixo. Silindele kuwe Nkosi nelahle lomlilo selilungele ukuba libekwe emlonyeni yethu. Silindile bawo egameni likaYesu. Ngoku sisithobile inhloko zethu sizakucela umlungiseleni ngoko ukuba eze ngaphambili azokuvala inkonzo. UThixo anisikelele ndithembe ukunibona kusasa ngomso ngoku. UThixo abe nani aphilise bonke abagulayo abaxhwalekileyo phakathi kwethu. Enzele okuni. Ndiziva ndizaliswe ngumoya khona ngoku. Ndiyamva umoya oyingcwele ndiva ubukho bakhe. Ndiyazi ukuba ulapha ndiqinisekile ukuba ulapha ndiyambona ndiyazi ukuba ulapha. Ndimbona ehambahamba laa ntsikayo umlilo inkulu uzuko. Isibonakaliso sobume bakhe ubungcwele bobukho bakhe ubume bakhe obundilisekileyo. Thixo fukamela aba bantu mawungabikho nomnye olahlekayo ndiyathandaza uzuko kuThixo.